Ndikudabwa ndiangati amaidziwa nyimbo ya ingono iyi pamene ine ndikukupatsani inu moni wa chiyanjano cha chikhirisitu ndichikondi cha khirisitu lero ndiangati amaidziwa nyimbo ya ingono iyi iye asamala inu inu mukuidziwa iyo chabwino tiyeni tione ngati tingaipeze iyo inu mukuidziwa iyo mulongo inu mukuidziwa
He cares for you. He cares for you through sunshine or shadow. He cares for you.
Oh, izo ndizabwino tiyendiyeseleyo kenaso tsopano. Atate athu akumwamba ife tikukuthokozani inu kuti inu mumatisamalira ndipo mwaonetsera chikondi chanu pa ife mochuluka mpaka kuti inu munatumiza mwana wanu wokondedwa kuti mwana wa Mulungu wosalakwa kuti adzatenge malo awo ochimwa mmene ife tikukuthokozerani inu kuti inu munatisamalira ife ndipo mumatiganizira ife kuti munachita ichi ndipo ndife oyamikira kwambiri Ambuye ife tili wokondwa kusonkhana pano masanano pasi pa madenga amlengalenga ndipo tikupempha madaliso anu pa msonkhano uno perekani Ambuye kuti mwamuna aliyense mkazi mnyamata kapena mtsikana amene ali pano awerenge mwakuya tsopano mumalemba ife kuyang'anizana ndi dziko limene likuyendetsedwa ndi Satana ndipo Atate ife tikupemphera pamene ife tikuphunzira zamphamvu ya ziwanda ndi chimene izo zimachita kwa anthu kuti inu mutipatse ife chikhulupiriro chapamwamba ndipo mulolezi zindikiro zazikulu zambiri ndi zodabwitsa zichitike pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu ndi kwa ulemerero wa Mulungu amen. Ife tili kuphunzira masanano mwansanga tilowe mmenemo ine ndikuganiza pafupifupi maminiti 15 molawirira tikadalipa phunziro la ziwanda ndipo tsopano ine ndangolandira uthenga kamphindi kapitako mbale bira wochokera kwa zinzanga ndipo ine ndikayambira mu Africa mkati mwa July totero izo zikukhazikitsa izo ife tazikonza izo tsopano ndipo mbale Baxter sanga pite panthawi imeneyo totero ine ndikuyenera kuti ndidzapite ku Africa ndekha chotero ndikupita kumeneko ndi mulole inu mukuyenera mundipempherere ine tsopano kuti Ambuye andithandize ine chifukwa ine ndithudi ndiwasowa iwo tsopano kumeneko pakati pa ine ndikuyembekezera pafupifupi anthu 200,000 mu msonkhano umenewo ndipo ine ndili ndi masomphenya atalembedwa apa ine ndikufuna anthu inu mupindule ndiwo izo zinachitika mu Disembala ine ndinali muchipinda mawa wina pamene ngelo wa Ambuye anabweramo ine inu mwaona pamene ine ndinali kumeneko ine sindina mumvere Mulungu ndipo ine ndinakatengako amiba munthu aliyense amadziwa chimene amiba ali kachilombo kamene kamalowa kamatsala pang'ono kukupha iwe ndipo chifukwa choti ine ndinachita china chake chimene Mulungu anandiuza ine kuti ndisachichite ndiangati amene anamva nkhani ya izo ine ndikuganiza ena ainu muli pano ine ndikudziwa anthu ochokera pozungulira kachisa anamva nkhani ya chimene chinachitika Mulungu anandiuza ine kuti ndipite kumalo ndikuti ndikakhale kutali ndi malo awa ndipo kuti ndikabwerere kumalo ena ndipo ine ndinawalola alaliki kuti ayankhule zondichotsa ine mu izo tsopano alaliki ndiwopambana ndipo iwo ndi abale anga koma iwe uzisamala zimene Mulungu akukuuza iwe uko mkulondola mukuona iwe uli ndi ntchito imodzi ndiangati amene akukumbukira nthawi ina panali anene awiri mu Baibulo ndipo mmodzi wa iwo Ambuye anamuuza iye anati iwe upite kumalo ena ake ndipo iwe usati ukabwere iwe ukabwerere kudzera njira ina ndi zina zotero ndipo anati iwe usakadye kapena kumwa pamene iwe ukakhale kumeneko ndipo neneli wina ona anakumana naye iye ndipo anati Ambuye anakumana ndi ine iye atatha kukumana ndiwe ndipo anati ubwere ku nyumba kwanga ndipo mneneliyo anamvetsera zimene wina ananena ndipo anataya moyo wake chifukwa cha izo mwaona iwe uzichita chimene Mulungu akuuza iwe kuti uchite mosalabadira zimene wina aliyense akunena tsopano ife tili mu masomphenyawa iye iwo anandidzutsa ine pa 13 September kapena Disembala ndipo ndipo pamene ine ndinali nditakhala mphepete mwa bedi yanga, ine ndinali kudabwa kuti tsogolo langa lidzakhala lotani. Ine pamene ine ndinadzabwelera kuno, iwo anali okonzeka kuti andiponyere ine mu nyumba ya tizilombo. Tizilombo tinangotsala pang'ono kuti tinditenge ine. Ndipo iwo anandiyeza ine pamene ine ndinadzafika mdziko lino. Ndipo mwachisomo cha Mulungu, iwo anangondilola ine kuti ndizipita kwathu, chifukwa ito tinali titamwazikana kwambiri. Ndipo ndinapemphera, ndipo ndinapita kwa atumiki ameneyo, ine ndinati, Ambuye anena ndi ine kuti ndisapite njira imeneyo. Anati, o Mulungu amayankhula ndi ena pambali pa inu. Ine ndinati, kola anali ndi lingaliro limenelo nthawi ina. Ndipo chotero, koma ine ndinapita, ndipo ndinakatenga masamba ena, ndipo ndinadzawayika iwo pa mapazi awo, ndipo ine ndinati, kumbukirani mu dzina la Ambuye. Ngati ife titakhale ndi ulendo umene uko, iwo udzakhala wolephereka, ndipo ife tonse tidzalipira chifukwa cha izo. Ndipo ndithu ife tinatero, oh my, ife tonse tinakhala ngati tikufa. Chotero ndiye pobwerera, inu mumakhala ndi zochuluka zoti mulimbane nazo m'mayiko akunja amenewo. Mwachitsanzo, kuti tili waung'ono ukhoza kukulumani, ukhoza kukupangitsani inu kukhala ndi matenda autitiri. Ndipo kanthu kakang'ono kameneko, pamene iko kakuluma iwe, ngati ukuzimva wekha kuyabwa, iwe sungakande. Iwe umayang'ana ngati iko kali kanthu kakang'ono kakuda, usakachotsepo. Iko kamakhala ndi mutu waung'ono, iko kamabola njira yake kulowa mukhungu, kamatembenuka monga chonchi, ndi kukazimangitsa kokha. Ngati inu mungakakoke iko, inu mukhoza kukoka mutu mmenemo, iko kamakhala ndi kachirombo mkati mwake, kakhoza kupha ziwalo zako. Chotero iye, osakanda kapena osakokapo iko, umangotenga phula lina, ndipo iko kamapumira kumbuyo kwake, mukaika phula pamenepo, ndipo iko kamagwapo. Ndiye pali udzudzu waung'ono, iwo sumapanga phokoso mkomwe, iwo mabwera kudutsa mumpweya, iwo umangokukhudza iwe, ndizo zonse iwe watenga malungu. Ndipo kenako pali chimene amachitcha njoka ya mamba, ngati iyo ikuluma iwe, iwo umangokhala pafupifupi maminita awiri, iyo itakuluma iwe. Ndipo pali mphiri ya chikasu, iwo umakhala moyo pafupifupi maminiti 15. Iyo ikakuluma. Ndipo imodzi ya izo inali pafupi kwambiri ndi mwana wanga wa mamuna. Pamene iye akanayika dzanja lake pa mutu wake, itadzuka kale kuti mulume, ife tisanayombere monga choncho. Ndipo kuli mphiri yakuda, oh kuli chilichonse basi, ndiyenso zoopsa zakuthengo za nyama ndi thudi, mikango, nyalugwe kapena kambuku ndi china chilichonse zoti ulimbane nazo muthengo. Ndipo kenako matenda, kuli mitundu yonse basi ya matenda kumeneko. Ndipo iwe umakhala nazo zonsezo zoti kumane nazo pamene iwe ukupita. Pambali pa zimenezo, ndiye apa pali msing'anga woti azikutsutsa iwe mbali iliyonse. Mwaona, ndi zamatsenga zawo zonse ndi zinthu. Koma motani ndi chinthu chopambana bwanji kuwaona Ambuye wathu akungozikankhira kutali kuchokera kumbali kupita kumbali monga choncho, kenako nkumapitirira. Ndipo tsiku limenelo ine ndikukumbukira nditayima pamenepo, mmene mwabwino chimene chinachitika, ine ndidzakuwuzani inu nthawi ina mu msonkhano wina, chifukwa ine ndikufuna ndifike pa phunziro langa masanano la phunziro la ziwanda. Koma tsopano, ndipo ichi ine ndinali kuchiganizira nditakhala pamenepo, kodi mapeto ake akhala otani. Ndipo tikubwerera powoloka nyanja, ine ndikudziwa kuti tinali ndi pafupifupi owatembenuza 100,000 pamene ife tinali kumeneko. Ndipo mbale Bosworth wokalamba anabwera kwa ine anati, ine ndinati, chabwino mbale Bosworth, iye anati, ndine wonyadira kwambiri za inu mbale Branham, iye anati, inu basi, inu mwangokhala koyambirira kwa moyo, ndipo iye anatero, ine ndinati, chabwino ine ndikuganiza izo zonse zatha, ine ndinati, ine ndadutsa usinku wa zaka 40, ine ndikuganiza ndamenya nkhondo yabwino ndipo ndamaliza ntchito. Iye anati, mwadutsa usinku wa zaka 40, anati, ine ndinali wa usinku umenewo, ine ndisanatembenuke. Anati, ine ndili bwinobe, iye anali akuyandikira kuti azilowa muma 8 ake. Ndipo basi, ine ndinaganiza, chabwino, mwina mwake izo ndizoona basi. Chotero iye anati, ayi, inu mwangokhala Branham watsopano tsopano, inu mumadziwa kayendetsedwe ka misonkhano yanu bwino ndi chilichonse. Anati, basi ngati inu munayamba mwamumenya apa America mwanjira yolondola ndi msonkhano wokonzedwa molondola, pamene inu mungakhale kwa masabata 6 kapena 8 pamalo, ndikuukonza iwo ndikulengezesa konsekonse, anati, inu mukanachita china chake koma ndi kwa Ambuye athu. Chotero ife tinapitirira basi kumapitirira monga choncho. Chotero izo zinali kwambiri, zabwino kwambiri. Kenako patapita kanthawi, ine ndinaona masomphenya pamene ine ndinali ku America, ndipo iwo anabwera kwa ine, ndipo anandibweza ine ku Africa, ndipo iwo anandionetsa ine msonkhano omwe uja nditakhala pamenepo kutsogolo kwa Durban. Ndipo msonkhano woyamba unazimirira kupita mu mbiri yakale, kupita moloza cha kumadzulo. Msonkhano msonkano wachiwili unabwera, ndipo pamene iwo unatero, iwo unali waukulube kuposa mene msonkano woyamba unalili. Ndipo iye ine ndinamva kufula, ndipo mngelo anali akubwera kuchokera kumwamba, iye anali ndi kuwala kwa kukulu. Ndipo mngelo wa Ambuye amene anayima pafupi ndi ife apa, anali atayi nthawi zonse amayima kumanja kwanga chakumbali iyi. Ndipo iye anali atayima pamenepo, ndipo iye anali akuzungulira zungulira. Ndipo ine ndinamuona munthu atayima pansi pa iye, iye si tsopano amene osimaso mphenya pamene iwe umuona iye, izo zimakhala basi zenizeni monga inu mukundionera ine. Bwanji inu mukhoza kumumva iye akuyenda ndi kuyankhula ndi inu. Ndipo pamene iye chilichonse, izo zimakhala zenizeni basi, ndipo iwo simaso mphenya, munthuyo wangoima pamenepo chimodzimodzi basi mmene inu mwachitira, ndipo liwu lake ndi chimodzimodzi basi monga langa lingakhalire kapena lanu lingakhalire. Koma maso mphenya china chake chimene chimabwera patsogolo pako, ndipo iwe umachiona icho monga choncho. Koma munthu uyu basi amangobwerapo ndipo amadzaima pamenepo. Chotero iye anandiuza ine zimenezo, zimene zikanati zidzachitike. Ndipo iye ananena kuti mngelo uyu anatsika pansi, ndipo iye anandiuza ine kuti nditembenuke ndipo ndiyang'ane mbali. Ndipo izo zinayang'ana choloza India tsopano. Ine sindikunena kuti izo zinali ku India, koma kuyandikira kumeneko. Koma iwo anali anthu achimwenye, chifukwa aku Africa amakhala anthu akuluakulu, ojincha, olemera, onenepa. Ena iwo amakhala pafupifupi kutalika mapazi 7 ndi kulemera, o 280 mapaundi 300 ojincha achizulu. Tsopano achishunga ndi basutos ndi o kuli mitundu yambiri yosiyanasiyana. Kuli mitundu 15 yosiyanasiyana inakhala pamenepo tsiku limenelo, imene ine ndinkayankhula nayo. Ine ndimakhoza kunena mawu amodzi monga Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Ine ndimakhoza kumwa madzi iwo asanadutse mawotanthauzira onse. Mmodzi amakhoza kunena kuti ndipo ponse phokoso. Ine ndinkaganiza pamene ndinamva anthu achipentekosti akuyankhula mmalilime kuti mwina mwake wina akuyankhula mtundu wina wa phokoso, ndipo wina akuyankhula ena, izo zingatheke bwanji mdziko? Koma ine ndikukhulupirira Bible limalondola, ndipo ndikudziwa ilo lili pamene ilo linati palibepo phokoso lopanda tanthauzo uko mkulondola. Ena ayo amatha kunena mmodzi wayo amapita blue 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 blue, zimenezo zimatanthauza Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Wina amapita clack 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 clack, amene anali Yesu Khristu mwana wa Mulungu muchinenero chake. Chotero zilibe kanthu ndi mtundu wanji wa phokoso, iwo ndi tanthauzo kwina kwake uko mkulondola. Zilibe kanthu ndi mtundu wanji wa phokoso umene ilo lili, ilo limatanthauza china chake kwa wina wake kwina kwake. Ndipo pamene iye anali, iwo amakhoza kupereka zimenezo. Ndipo ine ndinazindikira kuti chakumanzere kwanga pamene ngelo amene anatsika, ndipo ine ndinaona chooneka ngati unyinji pamenepo. Ndipo iwo anali anthu ndi zimaoneka ngati iwo anali ndi mkwambamo wazungulira iwo monga chonchi. Ndipo anali atakulunga ndi kumanga ngati amukutiramo mwana wa khanda thewera. Ndipo izo zinali, ndipo ine ndimangotha kuona patali mmene ine ndimakhoza kuonera, sichinali china koma anthu. Ndiyeno mngelo uyu anatembenukira pa kuwala koyenda kwa kukulu, ndipo anayamba kusunthira mbuyo ndi mtsogolo monga choncho. Ndipo ine sindinayambe ndawaonapo anthu ochuluka mmoyo mwanga. Ndipo kenako mngelo wina uyu anadzabwera pafupi kwenikweni kwa ine. Ndipo iye anati pali 300,000 aiwo mu msonkhano umenewo. Ndipo ine ndinazilemba izo apa. Ndipo inu muzilembe izo pa mtundu wina wa chidutswa cha pepala, monga ine ndinanenera za nyamata amene anaukitsidwa ku Finland. Inu mulembe zimenezo pa chikutiro cha Bible lanu kapena pena pake, kuti mu msonkhano uwu padzakhala msonkhano, ndipo inu mudzamva izo kudzera potulukira pena pake za anthu 300,000 akudzabwera ku msonkhano umenewo. Tsopano mudzaone ngati zimenezo sizili zolondola. Zimenezo zidzakhala kuchulukitsa katatu kukula kwake kwa mmene wina unali. Mukuona anthu 300,000 adzabwera pa msonkhanowo. Ndipo ndine wokondwa basi kuti ndipite kumeneko. Ine sindikudziwa choti ndichite, pakuti ine ndimakonda kupindulira miyoyo kwa Ambuye wathu. Ndipo pamenepo nthawi ina poona osakhulupirira eneni 30,000 akubwera kwa Yesu Khristu mukuitanira paguwa kumodzi. Osakhulupirira eneni 30,000. Tsopano tiyeni tipite kuphunziro lathu mwamsangamsanga. Dzulo ife tinaphunzira za njomba ya ziwanda. Ine ndakhala ndikuganizira lero pamene Mulungu akuchita. Inu simukudziwa kuti ndi ufulu wotani kuti uchokemo. Tsopano ine sindine mphunzitsi. Ine ndili kutali kuti ndingakhale wolifotokoza Baibulo. Ndipo ine ndine maphunziro anga ndiwopelewera akalasi ya 7. Chotero ndizo. Ndipo izo ine ndinasiya sukulu pafupifupi zaka 25 zapitazo. Totero limenelo ndikale kwambiri. Ndipo ine ndilibe maphunziro ochuluka, koma zonse zimene ine ndimadziwa ndi chimene ine ndimalandira kudzera mwakudzodza. ndipo ngati kudzodza kumeneko sikufanana ndi Baibulo ndiye iko ndiko lakwika mukuona iko kukuyenera kukhala Baibulo zilibe kanthu kuti kudzodza ko ndiko tani iko kukuyenera kubwera apa pali maziko a Mulungu palibe maziko ena amene anayikidwa koma awa ndipo chimene ilili ngati chimene ine ndinganene chingakhale chosempana ndili inu mulole mawu anga akhala abodza chifukwa ichi ndi choonadi mukuona mukuona ndipo ngati mngelo atakuwuzani inu china chake chimene chingakhale chosiyana ndili Paulo anati musiyeni iye akhale kwa inu temberero ngakhale mngelo wakuwala Sopano, pali zinthu zambiri zazikulu ine basi ine ndinasankha masiku awiri chifukwa kuti titengere phunziro ili kwa anthu limenelo linali dzulo ndilero misonkhano ya masana. Sopano, chifukwa chimene ine ndinachitira izi ndikuti ndizipatse ndekha kuyesera pang'ono kuti ndione ngati Mulungu anga ndithandize ine pali china chake pa mtima panga. Ndipo ichi ndi kuti uthenga waukulu ukatha ndipo Mulungu iye mwini atatha kutsimikizira chimene ine ndanena kuti ndichoonadi mu mawu ake mwa mawu ake poyamba ndipo kenako kudzera mu zizindikiro ndi zodabwitsa tsopano ine ndikuganiza ndichoonadi cha uthenga ku mpingo ine ndili ndi udindo kwa Mulungu kuti ndibweretse izi kwa mpingo uko mkulondola. Iwo ndi osweka kwambiri mu mabungo osiyanasiyana ambiri ndi magawo achipembedzo aiwo mpaka izo ndi zolakwika. Ndife tonse ana a Mulungu pamene ife tibadwa mwatsopano izo maona ndipo choonadi cha chinthucho ndi chakuti Mulungu akufuna ife tidziwe zimenezo kuti ndife ana ake. Tsopano kumbukirani kachisi wa Solomoni anadulidwa kuzungulira dziko lonse ndipo apa panabwera mwala umodzi wopotokera mbali iyi ndipo mwala umodzi wopotokera mbali iyo ndipo wina wodulidwa mwanjira iyi ndipo wodulidwa mwanjira iyo koma pamene iyo inabwera pamodzi panalibe kulira kwa macheka ngakhale phokoso la nyundo uliwonse umapita moyenera pamalo pake Mulungu anali mlangizi wa izo. Mulungu ali nawo mpingo chedwa assemblies ndipo wina church of God ndipo wina ichi ndipo wina icho ndipo koma pamene iwo onse abwera pamodzi iwo amadzakhala gulu lalikulu limodzi la chikondi chapa abale ndipo Mulungu adzayika adzasonkhanitsa mpingo umenewo pamodzi ndi kudzautengera iwo mu mlengalenga. Chithunzi chochuka chilichonse icho chisanakolekedwe mnyumba ya zaluso icho chimayenera kukolekedwa nkudutsa mu nyumba ya otsutsa poyamba munthu amene anajambula kapena mundikhululukire ine sindingatchule dzina lake anajambula mgonero omaliza muli monse izo zinamutengera iye nthawi ya moyo wake iye anajambula chithunzi chimenecho izo zinali pafupifupi zaka 20 kapena zaka 10 ine ndikukhulupirira pakati po jambula Khristu ndi Yudasi ndipo kodi inu munazindikira mu chithunzi chochuka chimenecho kuti munthu yemweyo anaoneka ngati Khristu zaka 10 mtsogolo anadzaonekera ngati Yudasi uko mkulondola iye anatero zaka 10 za tchimo kuchokera kokhala woyimba wa opera wankulu kudzatenga malo a Khristu anadzabwera pa malo a Yudasi inu simukusowa kutenga zaka 10 izo zimatengera maminiti 10 zidzachita chinthu chomwecho kwa inu izo zidzasintha khalidwe lanu mu tchimo koma muli monse chithunzi chimenecho chinadutsa mwaotsutsa onse ndipo ndicho chimene ine ndimaganiza za mpingo wa Mulungu gulu limene laitanidwa chabwino ine sindikutanthauza izi kudzera mwachonyoza chilichonse ine ndaendapo pa nyanja zazikulu 7 ndipo ine ndili pa ulendo wanga wachitatu kuzungulira dziko ndipo anthu amati woyera wodzikudubuza woyera wodzikudubuza ndipo ine ndafufuza pa dziko lapansi ndipo sindinayambe ndamupezapo woyera wodzikudubuza limenelo ndi dzina limene njerekezi waliika pa anthu ndizo zonse palibepo chinthu chotero ngati woyera wodzikudubuza ndipo ine ndili ndi chiwerengero cha mipingo 668 yosiyanasiyana imene ilipo ndipo yopangidwa bungwe mu dziko palibepo umodzi wa iwo umene umatchedwa oyera odzikudubuza ndipo zimenezo ndizochokera kuboma palibe mpingo umodzi wa odzikudubuza oyera umene ine ndimaudziwa totero ndi china chake chimene njerekeza anachitchula koma tsopano mu zonsezi zinthu zonsezi Mulungu anajambula chithunzi ndipo nthawi ina mipingo yakale yaing'ono iyi inali kunja kuno ena inu ine ndimawaona amuna mmutu mwa imvi awa mnyamata wanga dzulo ine ndinali mchipinda ndikuwerenga ndipo mtumiki anabwera ndipo anati ndikufuna ndigwirane chanza ndi bambo ako ndithudi mnyamata wanga waleredwa ndi mbale Baxter ndi iwo amene basi ayi ndi zimenezo mwansanga ine sindimazikonda izo mukuona zilibe kanthu ngati ine ndithudi ine sindingakhale wantchito wa munthu ndi Mulungu nanenso koma ine ndikuganiza ndimakonda kugwirana chanza ndi abale anga ine ndimakonda kuchita zimenezo pali china chake cha izo ine ndimakonda kugwirana chanza dzanja la mtumiki osati mtumiki yekha koma mwana aliyense wa Mulungu ine ndimakonda kuchita zimenezo ine sindinadziwe za izo mpaka mkazi wanga atadzandiuza ine mtsogolo mwake chabwino ngati iye akanamuza mtumiki ameneyo miniti chabe iye ali kumbuyo ukomu pempero, ndipo ine ndiwo na chimene yata anene. Chabu ino izo zikanakala zabu ino. Chotero ine ndina mukonza ye pang'ono pa izo, kuta asamachite zimenezo. Mukuona, ndipo chotero izo nzona, iwe sunga mango kala kunja ntawi zonse monga mbalana nene la kantawi kapitako, ngati we utero ndiye usiku ine ndima atopa. Inu maona, antu akayamba kuyankula, ndipo aliense mwina magari ndi ntenda, ndipo akayamba kuyankula za zimenezo, mwansanga apa makala ngero wa mbuye pomwe hapo, wota aneneza izo. Pali wina wake wakala kundiangana inetsopano, akudziwa kuti izo ndizona, kuchokera maminiti pang'ono apitao, kapena hapa fupi fupi ola ndi teka la pitalo. Dona wakala hapa. Amene sama dziwa chimene izo zinali, kuti ngero wa mbuye anayankulana naye usiku ina, ndipo anamuza iye china chake, ndipo iye sama mvetsa izo. Koma lero, izo zinachitika, chotero ya kudziwa tsopano chimene izo zimatantauza, pamene iye ama yankula ndi iye. Ndipo momwe ata ima pamene ipo akuyankula ndi iye, ngero wa mbuye anapita molunjika kumbuyo uko, ndipo anamuza iye chimene vuto lake linali, ndi chimene zonsezo zinali, ndi chimene iye anka chiganizira, ndipo mmodzi wa okondedwa ake. Ndipo mmene Mulungu anayankhulira ndi kunena kuti iye anatsimikizira izo ndi chimene chikanati chidzachitike. Chotero izo ndizo ndendende mmene izo ziti zidzakhalire. Mukuona, Mulungu analata nena choncho. Chabwino, tsopano, nanga bwanji nthawi zochepa zimene kenako, ndipo masomphenyali wonse amangokufoketsa iwe mochuluka chomwecho. Mwaona, ndipo chinthu choyambirira iwe kudziwa, pamene iwe ufika kuchali chusiku, iwe mango kala utathekeratu kwa thunthu mpaka iwe sumadzi wankomwe choti uchite. Ndipo inu muzindi pempherera ine tsopano, mwaona, chifukwa izo zimachoka musonkhano umodzi kupita kwa wina, uwu ukanakhala msonkhano ukhawo izo zikanakhala zosiyana. Ngati ine ndikanati ndi kupita kwathu tsopano, ndipo ndinali woti sindichita kalikonse kwa miyezi ngapo, kupita uko ndikukatenga mbedza yanga ndikumapita kowedza, koma ine ndimayenera kupita kuchoka kumsonkhano umodzi kupita kwa wina, kuchoka ku umodzi pomwepo kupita kwa wina. Inu mwaona, izo ndi zimene zimachititsa izo. Ndipo inu nonse mupemphere anthu inu kumbuyo uko mwawo mvetsera. Iwo anandiuza ine usiku wathawu kuti ine ndimayankhula kwa munthu wina wake, ndipo munthuyo sanayankhe foniyo. Tsopano zimenezo ndi zoopsa kwambiri. Inu mwaona, pamene iwo ananena izo, chabwino nthawi zina nyalizi sizimawala, pali dontho lakuda pakati pamenepo. Ndipo ine ndimamuyang'ana mngelo wa mbuye pamene iye wayima apa, ine ndimakhoza kumvelera izo. Kenako ine ndimamumva iye akuchoka kwa ine, ndipo ine ndimapenyetsetsa, iye amandichokera ine, ndipo iye amapita pena pake ndikukayima pamenepo pang'ono, ndipo ine ndimatha kumuona iye, ndipo iye amathwanima, ndipo pamenepo pamabwera masomphenya. Kenako ine ndimaona masomphenya, ine ndimaona mtundu wa munthu wooneka bwanji amene ali mozungulira pamenepo, ine ndikamupeza munthuyo, kenako ndimayankhula. Ndi zimene zimachitika. Iwe sumayenera kumuuza aliyense zimenezo, koma ndizo ndi zimene zimachitika. Inu mwaona, zonsezo zimakhala mudera la uzimu. Ndiye ngati munthu ameneyo sayankhira, izo zimakhala ngati kuwerenga Baibulo apa, ndikumati palibe kalikonse kwa ilo, nkuchoka kwa ilo. Mukuona, chotero izo zimakhala zoyipa kwambiri. Chotero muzikhala cheru, muzimvetsera, muzipenyetsetsa. Iye akayankhula, muziyankha. Mwaona, muzingokhala okonzeka kuyankha nthawi iliyonse. Ndipo chotero mkazi wanga ndi mbale bira ndi ambira ayiwo mmawa uno amandiuza ine za izo kuti amayitana munthu zokhudza mbale wake kwina kwake amene anali ndi china chake chovuta ndi iye ndi zina zotero. Ndipo munthuyo sanayankhire kukuyitanako. Chotero izo sizingathandizidwe. Izo zimakhala pakati pa Mulungu ndi munthuyo. Masomphenyawa anandichokera ine, kenako ine sindinadzawapezenso iwo chifukwa iye sanayankhire. Chotero mudzipenyetsetsa, mudzikhala cheru. Tsopano, kutenga phunziro ili la phunziro la ziwanda ndi kuyankhula za ziwanda. Tsopano anthu, pamene iwe unena kuti chiwanda, mwansanga iwe amayamba kuganizira, kutengeka kwina kwake kapena china chake. Koma ziwanda ndi zenizeni basi monga ngati angelo. Izo ndi zenizeni basi. Ndipo mdyerekezi ndi weniweni basi mdyerekezi, monga Yesu Khristu alili mwana wa Mulungu. Iye ndi mdyerekezi. Kumwamba ndi kwenikweni basi, ndipo ngati kulibeko chinthu chotchedwa gehena, kulibeko chinthu chotchedwa kumwamba. Ndipo ngati kulibe odalitsika muyaya, chilango cha muyaya kani, kulibeko odalitsika muyaya. Ngati kulibeko usana, kulibeko usiku. Mukuona, koma motsimikiza basi mmene kulili usana, usiku ulipo. Monga motsimikiza basi mmene ulipo, motsimikiza basi monga Khristu alipo, pakuyenera kukhala wachinyengo. Motsimikiza basi monga alipo wina wake weniweni wochokera kwa Mulungu, alipo wina wake woti anyengezere izo. Mukuona, izo ndi ndendende chotsutsa ndi chovomereza, chakuda ndi choyera kudutsa moyo pa chili chonse, choona ndi chabodza paliponse. Ndipo ulipo uthenga wabodza, ulipo uthenga woona. ulipo batizoona, ulipo batizo abodza. Pali wodzipangitsa kukhulupirira ndipo pali weniweni. Pali dola ya America yenieni, pali so dola ya America ya bodza. Alipo mkristu weniweni, alipo onyenga weniweni. Maona? Amene akungonyengezera. Chotero inu mumazipeza zimenezo, chotero hizo zimangwende alimodzi. Tsopano ife sitingathe kuzilekanitsa hizo, Mulungu ama ilola mvula igwe. Mulole ya ndilole ine ndiyankule apa pangono poka. Ndalalika angata amene alipano. Kweza ni mwamba manjanu, kuzungulira konse konse. Alaliki, tieni tuone manjanu. Chabu ino, Mulungu akudalitseni inu abale. Tsopano. Tsopano inu musatenga ichi ngati chiphunzitso tsopano, koma basi tisanafika kuphunziro lofunika ili, ine ndikuwuzani inu chiyani, ndi anthu angati achi Pentekosti amene ali pano, kweza ni mwamba manja anu, nonse kuzungulira paliponse. Chabwino, ndinu nonse achi Pentekosti. Chabwino, ndikuwuzani inu chimene ine ndinali nacho, pamene ine ndinabwera koyamba mu gawo lanu, udindo. Ine ndinali kuntunda komwe kuno mu Indiana, kumalo enake wochedwa Mishawaka. Gulu loyambirira la anthu achi Pentekosti, limene ine ndinayamba ndaliwonapo, ili linkachedwa Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Ine ndikukhulupirira kapena china chake chonga zimenezo. Gulu lodabwitsa la anthu. Sopano iwo apanga bungwe pamodzi ndipo amawacha iwo United Pentecost. Iwo anachoka kwa ena onsewo chifukwa cha nkhani ya ubatizo wa m'madzi. Zimenezo sizimapanga iwo kukhala achinyengo mkomwe. Alipo mkhristu weniweni wa mzimu oyera weniweni wobadwa mwatsopano maudindo awo. Ndipo Mulungu anawapatsa iwo mzimu oyera pobatizidwa mu dzina la Yesu, ndipo anawapatsa ena ubatizo wa mzimu oyera pobatizidwa mwa Atate Mwana mzimu oyera. Chotero Mulungu anawapatsa iwo mzimu oyera amene amamumvera iye. Chotero ndindani, ndindani, ndindani anamumvera iye. Ndi zimenezo tu. Ngati inu mungango iwala, ndipo iwo amene akufuna kukhala njira imodzi, alole niwo akhale, ndipo inu muzipitirira ndi kukhala abale, ndizo zonse, musati. Chimene chinachita izo, chinali kuwaphwasula iwo kuchokapo, mukuona, chiyani, kunali kuphwasula, kung'amba, kupasula ubale, kukhazikitsa ndi kudzilekanitsa nokha. Ayi bwana, ife sitinalekane, ndife amodzi. Uko mkulondola. Koma pamene ine ndinali nditayima pamenepo, ine ndinali kuwaona anthu amenewo, tsopano ine nditango chokera kumpingo wa ung'ono wakale wa Southern Baptist bwanji, ine ndimatha kuwaona anthu amenewo, ine ndinalowa mmenemo ndipo iwo anali akuomba mmanja awo akufula, mmodzi wa iwo, mmodzi wa iwo. Wokondwa kunena ndine mmodzi wa iwo, ine ndinaganiza, mai, chinthu choyamba inu mukudziwa, apa panabwera wina wake akudutsa pamenepo akuvina molimba mmene yakanatera. Ine ndinaganiza makhalidwe a mtundu wanja mpingo. Ine sindinayambe ndamvapo zinthu zonga zimenezo. Ine ndinapitirira kumawa yankha iwo pozungulira ndinadabwa chabwino kodi vuto ndi chiyani mdziko ndi anthu amenewo. Tsopano inu munandimvapo ine ndikunena mbiri ya moyo wanga pamene ine ndinafika pa msonkhano umene uko. Koma ichi ndi chinthu chimodzi chimene ine sindinayambe ndachinenapo. Sindinachinenepo mbuyo mo pagulu. Chotero iwo. Tsopano ngati inu mukufuna kuzifufuta izo pa chojambulira chanu, bwanji inu mukhoza kutero. Chabwino. Tsopano muichi ine ndinkaona ndipo tsopano ine ndinaganiza chabwino anthu amenewo ndi anthu okondwetsetsa amene ine ndinawaona apo mmoyo mwanga. Iwo sankachita manyazi ndi chipembedzo chawo. Ife a Baptist timangochita manyazi pang'ono apo ndi apo inu mukudziwa, mukuona. Ndipo pamene iwo anayamba kupemphera inu mukudziwa, iwo amakhala kuseri kwa chokupiza mphepo inu mukudziwa, ndipo koma ife, koma anthu amenewo sanali mbale iwo, iwo anali ndi chipembedzo mkati monse kunja ndi paliponse powazungulira iwo. Chabu ino ine ndikukumbukira usiku umenewo pamene ine ndinadzafika pansanja, ndinati alalike onse pansanja. Iwo unali msonkhano waukulu. Iwo ankayenera kukhala nawo kuntunda kuno kumpoto pachifukwa cha vuto la chikuda lamulo la Jim Crow wakumwera. Chotero iwo onse anakumana kumeneko kuchokera kulikonse. Chotero ine ndinali nditakhala kumeneko, ndipo iye anati chabu ino tsopano pali ndinawamva alaliki onse akudutsa tsiku limenelo ndi usiku umenewo. Iwo anati mlaliki wina wachikale, iye anali bambo wokalamba wachikuda, anadzuka basi watsitsi pang'ono pamutu pake monga choncho atavala chikhotho cha mlaliki chakale chachikulu chachitali. Inu mukudziwa kolala ya very veti ndi nyengo yotentha. Munthu wosauka wokalambayo anatuluka pamenepo monga chonchi. Iye anati ana anga okondedwa. Iye anati ine ndikufuna ndikuuzeni inu. Anayamba kuchitira umboni. Ine ndinali wang'ono kwambiri amene ndinakhala pansanja. Chotero ndiye iye anati ine ndikukuuzani inu. Iye anatenga phunziro lake kuchokera mu Yobu. Iwe unali kuti pamene ine ndinkayika maziko a dziko lapansi, ndiuze ine pamene iwo anamangiriridwapo. Alalikena onsewa analakulalikila za Kristu mwaka chitidoko zoro wereka. Ine ndina mvetsira iyo kusangala nao. Koma wasati nyamata okalamba ameneyo. Iya anabwelela mbuyo pafupifupi zaka 10,000 dzikolisa na yambe konse. Iya anapita miyamba ndipo anatsika mlengalenga. Zimene zinkachitika. Zimene wankalalikila zikupitilira tsiku ndi tsiku. Iya analakulalikila pa zimene zinkachitika kumwamba. Iya anamubweletsanso Kristu pa utawaleza opingasa. Kubwelela mbuyo uko kwina kwake kumuyaya. Bwanji. Iye sanalalikile kwa pafupifupi maminiti 5 mpaka pamboka lamba uyo. China chake chinamugwira iye. Iye anarumpa malele ndipo anamenyesa zidendene zake pamodzi. Ndipo anafula whoopi iye anali ndi malo monga amene ine ndili nawo pano. Iye anati inu mulibe malo okwanira kuti ine ndilalikire. Ndipo iye anachokapo. Chabwino ine ndinaganiza ngati icho chingachite zimenezo kwa mamuna wapafupifupi usiku wa zaka 8 zakubadwa, icho chingachite chiyani kwa ine? Ndicho chimene ine ndikuchifuna. Ndicho chimene ine ndikuchifuna. Koma chimene chinandikhudza ine chinali ichi. Tsopano ife tikukamba za ziwanda tsopano. Chimene china ndikudza ine, ine ndinao na amuna awili, mmoja anakhala mbali imodzi, ndipo wina mbali inayo. Ndipo pamene mzimu ukati wagwa, amuna amene wankadzuka, ndikuyankhula mmalilime, ndikufula, ndipo pakamwa thovu loyela, ndipo ine ndinaganiza, oh my, ngati ine nditangokhala ndi zimenezo. Mukuona, nzodabwisa bwanji, oh ndizo, ine ndikungozikonda zimenezo. Chabwino, ine ndinapita panja munda wachimanga, ndipo ine ndinakuwuzani inu mumbiri ya moyo wanga, inu mumayiwerenga iyo mubuku. Ine ndinagona usiku onse. Ndipo ine ndinabwelera mawo tsatira. Chotero ine ndinaganiza ine ndingoyesa. Ine ndilinayo njira yochitira zinthu imene palibe amene amaidziwa koma Mulungu ndine. Chotero izo ine ndimatenga fanizo ndipo ndimapita kukakumana ndi mzimu wa munthuyo. Inu mumaziona izo pomwe pano pansanja. Mukuona? Ndipo chotero ndiye ine ndinayamba kuyankhula ndi mmodzi wa amuna amenewo. Ine ndinawaona iwo. Iwo anakhala moyandikana pamodzi. Ndipo iwo anangogwirana manja ndikumavina ndikumafula. Ine ndinaganiza, oh my, izo zikumveka zenizeni kwa ine. Ndipo ine ndinagwira limodzi la manja ake. Ine ndinati, inu muli bwanji bwana? Iye anati, inu muli bwanji, mwamuna wabwino kwambiri wokhala ngati njonda? Iye anati, ine ndinati, kodi ndinu mtumiki? Iye anati, ayi bwana, ine ndangokhala membala wamba. Ndipo ine ndinayamba kuyankhulana naye iye pang'ono kuchitira kuti ndigwire mzimu wake. Mukuona? Iye samadziwa zimenezo. Panalibe ankadziwa. Ine sindinanene kanthu za izo zaka mtsogolo ine ndisanachule izo. Chotero iwo kuma pamene ine ndinadzapeza izo zinali zoona mwangwiro basi mwamuna wachi Khristu, mwamuna amene yomwe anteradi anali woyera wa Mulungu. Ine ndinaganiza, mbale izo ndi zabwino. Koma gawo la chilendo pamene ine ndinadzamugwira mwamuna winayo, izo zinali zosiyana. Iye ankakhala ndi mkazi amene sanali mkazi wake nkomwe uko nkulondola. Ndipo ine ndinaona izo zikukokera kwa iye masompenya. Ine ndinaganiza, oh my, izo sizingakhale chomwecho. Ndipo mwamunayo, ine ndinaganiza, tsopano mzimu umene uli pakati pa anthu amenewo ndi wolakwika. Ndizo zonse zimene zilipo kwa izo. Chotero usiku umenewo pamene ndinapita ku msonkhano, ndipo madaliso amagwa, ine ndinali kupemphera kwa Mulungu, ndipo mzimu woyera, ngelo wa Ambuye umaperekera umboni kuti iwo unali mzimu woyera. Ndipo mzimu womwewo unali ukugwa pa mwamuna uyu, umagwera pa mwamuna uyo. Ndipo mzimu ukagwa, awiri wankadzuka, ndipo awiri onse amafuula, ndikukuwa, ndikumutamanda Ambuye, ndikuyankhula malilime, ndikumavina. Ine ndinati, ine sindi kuzimvetsa zimenezo Ambuye. Ine sindi kuziona izo mu Baibulo pamene izo zingakhale zoona. Tsopano ine ndinati, mwina mwake ine ndanyengedwa. Mukuona? Ine ndinati, tsopano apa ine sindi ndine wokhazikika mosamalitsa mu Baibulo. Izo zikuyenera kukhala ichi. Mukuona? Ine ndinati, Ambuye, inu mukudziwa mmene zilili ndi ine. Ndipo ine ndikuyenera kuziona izo mu mawu anu. Ndipo ine sindi kuzimvetsa. Pamene mzimu woyera ukugwera pa mwamuna uyu, mzimu woyera ukugwera pa mwamuna uyo, ndipo mmodzi wayo ndi woyera, ndipo winayo ndi wachinyengo. Ndipo ine ndikudziwa zili chomwecho. Ine ndikuzidziwa zimenezo. Kopanda ine ndikanamutengera mwamunayo panja ndikukatsimikizira izo kwa iye. Kapena kumuyitanira iye panja pomwe apo ndikumuuza iye za izo. Monga ine ndikanachitira ndi mwamuna uyu anakhala apa usiku wapitawu, sanali kanthu koma wonyenga, ngati pakanakhala mmodzi atakhala pamenepo. Ndipo ine ndinkayenera kuchitchula icho, koma iye akanadzuka ndikuyamba zokangana. Chotero ine ndinangozisiya izo zizipita pachifukwa cha msonkhano, koma ine ndinamudziwa iye. Inde bwana. Pali wina awira iwo anakhala kumbuyo uko usiku wina ampingo wina komwe kuno munzinda otsutsa ineni. Ine ndinawaona iwo, koma ngati iwe ungatero, izo zimayambitsa mavuto. Ine ndachitapo izo nthawi zambiri, ine ndimango asiya iwoka. Maona, izo zilibwino, Mulungu amadziwa, iye ndi woweruza. Mudzawalole iwo adzanditane ine nthawi ina, ndiyeno inu mudzaona china chake chikuchitika. Inu maona, mudzamulole iye. Monga chiwanda, ine sindinachitane chiwanda, iye anangobwera kwa ine ndi kudzanditsutsa ine, pamenepo ndi pamene Mulungu anapita kukagwira ntchito. Maona, uko mkulondola. Ndipo inu munaona zimene zinachitika. Chabwino. Koma ine ndinango zilola izo kuti zipite. Zinapangitsa msonkhano kukhala wovuta chifukwa mzimu umene umayenda pa ine nthawi yonse. Maona, ndipo chotero ine ndimango pitilira. Koma tsopano amunawa ine sindimazimvetsa izo. Ndipo panali zaka ziwiri mtsogolo mwake kapena zitatu pamene ine ndinali uko ku Greensmere, Indiana, kuno ku Scout Reservation. Ine ndinabwerera mumphanga yakale kumene ndimapita kukapemphera. Ndipo kumbuyo uko ine ndinati Ambuye ine sindikumvetsa chimene chinachitikira gulu la anthu amenewo. Anthu abwino kwambiri amene ine ndinayamba ndakumanapo nawo moyo mwanga, ndipo ine sindikumvetsa mmene umene ungakhalire mzimu wolakwika, pamene izo ndi ngati ndiye inu mukudziwa ungiro wa mtima wanga, inu mukudziwa mmene ine ndimakukonderani inu, ndi mmene ndakutumikirirani inu, ndi mzimu omwewo umene uli pano ndi ine unali pa anthu amenewo, ndipo apa iwo unali pa nyamata ameneyo pamenepo, basi chimodzimodzi. Chotero ine sindimamvetsa. Ndipo Ambuye anatsika pansi muchifundo chake ndipo anadzandionetsa ine. Apa ndi pamene icho chinali. Icho chipena kukhala cha mamalemba poyamba. Iye anati tenga Bible lako. Ndipo ine ndinatenga Bible langa. Ine ndikuganiza ndinali nyamula Bible limenero kwa maminiti 10 popa ndali yense mawali wonse akubwera. Ine ndinadikirira kwa mpindi pang'ono. Ine ndinamumva iye akunena kenaso. Tsegula kwa Heberi 6 ndipo yambe kuwerenga. Ndipo ine ndinatero. Ndipo pamene zinafika pamenepo, pamene ilo linati, mvula imabwera mowirikiza panthaka kuti ithirire iyo, ndi kuikonzekeretsa iyo, kuikonza iyo kwa chimene iyo, koma minga ndi nthula zimene zimayandikira kukukanidwa, zimene mapeto ake ndi kukaotchedwa. Ndipo ine ndinachigwira icho pomwepo. Ine ndinaganiza, ndi zimenezo apo, mathokozo apite kwa Mulungu. Ndi zimenezo apo, mukuona? Tsopano Yesu anati, wofesa anapita kukafesa mbewu, si choncho iye. Tsopano, ndinu nonse akhristu pano, aliyense anakweza mwamba manja awo muli monse. Achipentekoste akhristu obadwa mwatsopano. Chabwino iwo ndipo iye anati wofesa anapita kukafesa mbewu. Ndipo pamene yana gona mpumulo wake imfa pakati mukona. Ndipo pamene yana ali kugona mdana anadzabwera ndipo anafesa na songole munda mmenemo. Kodi na songole ndi chani? Maudzu, minga ndi zinthu. Tsopano, ndipo pamene wosamalirayo mlalika anaona na songole uyakukula anati ndilole nine ndipite ndikamuzule iye. Iye anati ayi ayi iwo uzulaso tirigu. Zilole ziwiri zonsezo zikulire limodzi. Pali munda wa tirigu kunja kuno. Pali zoyanga, chisoso, udzomata, china chili chonse mmenemo. Mkulondola uko, koma tsopano mmenemo muli tirigu. Tsopano mvula imabwera mowirikiza pa dziko lapansi kuti idzathirire iwo. Tsopano kodi mvulayo ndi yachiyani? Osati kudzathirira chisoso. Tsopano penyani ndipo mukhale chelu. Osati kudzathirira zoyanga. Mvula imatumizidwa chifukwa cha tirigu. Koma chisoso ndi udzu zimakhala ndi ludzu basi monga momwe tirigu amakhalira. Ndipo mvula yomweyo imene imagwera pa tirigu imagwera pa udzu. Ndipo udzu wa ung'ono wakale umaima pomwepo utadzuka monga choncho. Ndipo wokondwa ndi kumasangalala chimodzimodzi basi monga tirigu wang'ono angadzukire ndi kudzimitsa yekha. Koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Ndi zimenezotu. Mukuona? Tsopano mzimu woyera umweyo ukhoza kumudalitsa wachinyengo. Zimenezo zakugwetsani ena inu achi Arminiani, koma icho ndi choonadi, icho ndi choonadi. Munaphunzitsidwa za chiyero chimene ine ndimakhulupirira mu chiyero naneso, koma mzimu womwewo mvula imagwera pa olungama ndi osalungama. Koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Ngati ine ndingayang'ane apa ndi kupita kukatenga tirigu, ine ndikatenga tirigu, koma udzu wonse ndi womangidwa. Ndipo izo zikukhala moyo chifukwa cha mvula yomweyo imene inagwera pa tirigu. Ndipo mvula sinatumizidwe chifukwa cha udzu, iyo inatumizidwa chifukwa cha tirigu. Koma mvula pokhala mundamo, tirigu pokhala, udzu pokhala munda wa tiriguwo, unangopeza phindu lochuluka chimodzimodzi kuchokera ku mvula monga zina zonsezo zinkachitira. Ndipo mvula yomweyo imene inapangitsa tirigu kukhala moyo, inapangitsa udzu kukhala moyo. Zinthu zonse muzachilengedwe zimayimira za uzimu pamene ife tikuphunzitsa. Ndi zimenezotu, phunziro la ziwanda, ziwanda zikunyengezera chikhristu, komabe ndi mdalitso. Izo sinkaka wosungunula abale ngati mungatenge izo. Mukuona? Mukuona? Tsopano icho ndi choonadi. Chotero sindine wopulumutsidwa lero chifukwa chakuti ndikhoza kufuula. ndine wopulumutsidwa osati chifukwa choti ndikumvelera ngati ndapulumutsidwa ndine wopulumutsidwa chifukwa chakuti ndinakumana ndi zoyenereza za Mulungu za Bible ili Yesu anati iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo osadzafika ku chionongeko koma wachoka ku imfa wapita ku moyo ine ndikukhulupirira zimenezo uko mkulondola ndipo pa mfundo zimenezo ine ndapulumutsidwa chifukwa Mulungu anatero ngati iye akanandiuza ine inu mwapulumutsidwa chifukwa wina akanati mphepo ya mkokomo inandiomba ine pa nkhope izo nzodabwitsa koma ine ndikufuna ndidziwe kumene mphepo ya mkokomo imene inachokera iyo isanandiombe ine pa nkhope yanga mwaona tsopano inu mukakhala moyo wantundu wanji mphepo ya mkokomo imene itatha kukombani inu mukuona mwaona ndi mwachipaso chanu inu mumadziwika chotero ziwanda zikhoza kugwira ntchito pakati pa Khristu kumene inu mukukhulupirira zimenezo tamuonani Paulo. Paulo anati, tsopano apa ndi pamene amvula ya tsiku la masika. Ngati mulipo ena inu pano, mundikhululukire ine ngati ndikunena chilichonse motsutsana ndi inu. Ine sindinganene zochuluka zotsutsana ndi inu kuposa mmene ndingachitire ndi assemblies, kapena aliyense, a Baptist, kapena wina aliyense. Ndicho choonadi chake ndi chimene chili choonadi. Chimene inu mwaponya ndi ichi. Inu mukupanga aneneri kuchokera mwa amuna amenewo ndi zinthu zimene si aneneri. Aneneri samachita kuyikidwa manja ndi kutumidwa. Aneneri amachita kubadwa. Mukuona? Mu Bible muli mphatso ya uneneri. Pamenepo ndi pamene inu mumalakwitsira pakati pa mphatso ya uneneri ndi mneneri. Mphatso. Mulungu munthawi zamakedzana ndi machitiro osiyana-siyana ankayankhula kwa makolo kudzera mwa aneneri mu masiku otsirizano kudzera mwa mwana wake, Khristu Yesu. Ndipo thupi la Khristu lili ndi mphatso zauzimu 9 zikugwira ntchito mmenemo. Ndipo iyo ikhoza kukhala pa mkazi uyu usiku uno uneneri. Ikhoza kusadzakhalaponso moyo wake onse. Iyo ikhoza kukhala pa mkazi uyu usiku otsatira. Mwina mwake pa mwamuna uyu nthawi yotsatira. Mwina mwake pa uyo kumbuyo uko nthawi ina. Zimenezo sizimamupanga iye kukhala mneneri. Sizimamupanga aliyense kukhala mneneri. Iyo ndi mphatso ya uneneri mwa inu. Ndipo munthu ameneyo kapena uneneri umeneyo usanaperekedwe kwa mpingo, iwo mayenera kuweruzidwa pakati pa oweruza auzimu awiri kapena atatu. Mkulondola uko mogwirizana. Tsopano Paulo anati, inu nonse mukhoza kumanenera mmodzi mmodzi. Ngati china chake chaululidwa kwa uyu, mulole uyu akhale bata. Chabwino izo zikhoza kupanga gulu lonselo kukhala aneneri ndiye, molingana ndi kaphunzitsidwe kalero. Ayi mpingo wa Pentekosite, ife tazisokoneza zinthu zonsezo. Ndipo ndicho chifukwa chimene Mulungu sangabweremo, mpaka ife titachikonza chinthucho ndi kukhala pa Baibulo, uko nkulondola. Inu mukuyenera kutenga njira yolondola. Inu mungamange bwanji nyumba popanda kuyang'ana pulani. Mukuona? Inu mukuyenera kuyamba moyenera. Tsopano mmenemo mneneri inu simunayambe mwamuona pa aliyense atayima pamaso pa Yesaya. Mose mmodzi anayimapo kola tsiku lina ndipo anayesera kuti asusane ndiye ndipo Mulungu anati dzipatule wekha ine nditsegula nthaka ndipo mneneri amachita kubadwa mphaso ndi maitanidwe panda kulapa kumeneko ndiko kudzozera anthu kwa Mulungu kuyambira ali khanda nkumakula chilichonse chinali cholondola mwangwiro ndendende chimene yananena kuti chinali choonadi ndi chotsimikiziridwa ndi kutulutsidwa iwo ndi mawu a Mulungu amabwera kwa mneneri koma mphaso ya uneneri imakhala mu mpingo tsopano inu mukuti chabwino aneneri ndi achipangano chakale oh ayi chipangano chatsopano chinali ndi aneneri Agabasi anali mneneri wa chipangano chatsopano. Taonani mzimu wa uneneri huku kwa pansi pamenepo ndikumuuza Paulo za izo kena kwa hapa panabwela Agabasi akuchokera ku Yerusalemu. Ndipo anamupeza Paulo, ndipo anamangalamba wake pa iye, ndipo anatembenuka, ndipo anati pakutatera Ambuye, munthu amene anavala ichi akamangidwa ndi unyolo pamene iye akafika ku Yerusalemu. Agabasi amene anayimirira ndikunena ananeneratu chimene chikanadzachitika, iye anali mneneri osati munthu wa mphaso ya uneneri. Ndipo mphaso ya machiritso ndi mphaso zonsezo mzanga wa Chipentekosite iwe wazisokoneza izo mphatso zimakhala mu mpingo ndi za munthu aliyense mu mpingomo aliyense amene anabatizidwa kulowa muthupi mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwira mkati ndipo Baibulo linati chabwino ine ndili ndi mphatso ya machiritso chabwino Baibulo linati vomerezani zolakwa zanu kwa wina ndi mzake ndipo mupemphererane wina ndi mzake munthu aliyense apempherere wina ndi mzake ife si gulu logawanikana ife ndi gulu lathunthu gulu losonkhanitsidwa mukuona tsopano ndipo pamenepo ndi mmene ziwanda nthawi zina zimagwirira ntchito tsopano penyani chimene Paulo ananena ngati wina yankhula ndi malilime ndipo wina nkutanthauzira ndipo chilichonse chimene ye wanena icho chiweruzidwe poyamba mpingo osanachilandire icho tsopano izo sizidzakhala kubweleza kwa lemba kapena china chake chinzake ngati chimenecho Mulungu samadzibweleza yekha koma ilo likhala chenjezo kwa mpingo ndiye ngati oweruza abwino anena tiyeni tilandire icho chabwino icho chinali cha Ambuye wachiwiri ndikuti tiyeni tilandire icho pakamwa pamboni ziwiri kapena zitatu mulolema wali onse akhazikitsidwe kenako mpingo ulandire icho ndipo upite ndikukakonzekera icho ngati icho sichikwaniritsidwa chimene ujana nena ndiye kuti inu muli ndi mzimu woyipa pakati panu uko mkulondola ndipo ngati icho chingakwaniritsidwe ndiye muthokozeni Mulungu mzimu wa Mulungu uli pakati panu mukuona tsopano pamenepo ndi pamene inu mukuyenera kupenyetsetsa ndi kukhala osamalitsa chotero musamayesere kukakamiza ine kana dzipanga ndekha kukhala ndi maso a brown pamene ine ndili ndi a blue maona ine ndikuyenera kukhala okhutitsidwa ndi maso a blue tsopano pamenepo ndi pamene ziwanda zimagwira ntchito mudera la uzimu tsopano ife tili ndi china chake chakuya chimene chikubwera apa ndipo ine ndikuyembekezera kuti icho si chakuya kwambiri tsopano mu Samuel woyamba 28 ine ndikufuna kuti ndiwerengere mbalina apa pa nthawi ino ine ndikufuna kuti inu mumvetsere mwacheru ndipo ine ndikufuna ndibweretse ziwanda ndikuonetseni inu mmene izo zimagwirira ntchito mu mpingo ndi mmene satana wakhalira ndi chonyengezera cha chenicheni chilichonse chimene chilipo tsopano inu mukhoza kuona mogwirizana ndi baibulo kuti ziwanda zimabwera pakati pa khristu ndipo izo zimatsanzira ndipo nthawi zambiri ife tawanena anthu kuti ndi akhristu pamene iwanena kuti ine ndimakhulupirira mwa yesu khristu bwanji ziwanda zimakhulupirira chinthu chomwecho ndipo zimanjenjemera icho si chizindikiro choti mwapulumutsidwa umodzi wa mausiku awa ine ndikufuna ndidzafike kukusankhidwa ndipo kenako inu mudzaona chimene chipulumutso chimatanthauza mukuona si kanthu kamene inu muyenera kuchita pa izo pamalo oyambirira kapena pamalo omalizira kapena kalikonse kamene inu mungathe kuchita za izo Mulungu amamupulumutsa munthu mopanda mangawa mnyamata zimenezo zalowa mwakuya si choncho izo tsopano zikhoza kuchotsa izo muchochitika chanu pamene ife tili pa zimenezo chabwino Abrahamu anali chiyambi cha chikhulupiriro chathu mkulondola uko Abrahamu anali ndi lonjezo ndipo Mulungu anamuita na Abrahamu chifukwa chakuti anali mwamuna wopambana ine ndikuganiza ayi bwana iye anabwera kuchokera ku Babiloni mu dziko la Akadiya mu mzinda wa Ur ndipo Mulungu anamuita na iye ndipo anapanga pangano lake ndi iye mopanda mangawa ine ndidzakupulumutsa iwe ndipo sati iwe wekha Abrahamu koma mbewu yako mopanda mangawa Mulungu anapanga pangano ndi munthu ndipo munthu amaswa pangano lake nthawi iliyonse munthu sanayambe wasungapo nkomwe pangano lake ndi Mulungu lamulo silimasungidwa nkomwe iwo samatha kusunga lamulo Khristu anabwera ndipo anadzaswa lamulo ye mwini chifukwa chisomo chinali chitapereka kale mpulumutsi Mose anapereka njira yothawirapo ndipo kenako kuthawako kani ndipo kenako anthu ozitatha zimenezo iwo ankafunabe china chake choti azichita munthu nthawi zonse amayesera kuchita china chake kuti adzipulumutse yekha pamene inu simungachite zimenezo icho ndi chikhalidwe chake mwansanga atangozindikira kuti iye anali maliseche mmunda wa Edeni iye anapanga matewera ena atsamba la mkuyu kulondola uko koma iye anapeza kuti iwo samagwira ntchito palibe chilichonse chimene munthu angakhoze kuchita chimene chingakupulumutse iwe mwini Mulungu amakupulumutsa iwe mopanda mangawa kudutsa mibado yonse ndiyeno pamene wapulumutsidwa iwe wapulumutsidwa tamuona ana Abrahamu kumeneko munthu amene anali atapitako ndipo Mulungu anamupatsa iye dziko la Palestina ndipo anamuza iye kuti asadzachoke kumeneko Muyuda aliyense amene achoka ku Palestina amakhala obwelera mbuyo Mulungu anamuza iye kuti azikhala kumeneko ngati Mulungu akuuza iwe kuti uchite china chake ndipo iwe nkusachita izo ndiye kuti iwe wabwelera mbuyo mkulondola uko chabwino chilala chinabwera kuti chidzayese chikhulupiriro cha Abrahamu ndipo malo moti Abrahamu akhale kumeneko ayi iye sanakhale kumeneko iye anathawa ndipo anamutenga Sara ndipo anapita pafupifupi mailos 300 ndikanakonda ndikanakhala ndi nthawi kuti ndifike pa zimenezo kutsika kupita ku dziko lina ndipo pamene iye anakafika kumeneko ndipo atatero anakapeza mfumu ya ikulu iyi kumeneko Abimeleki iye anali mwamuna wa chichepere ndipo iye ankafuna mkazi chotero iye anamupeza mkazi wa Abrahamu Sara ndipo anagwa mu chikondi ndi iye Ndipo Abraham anati, sopano yo umuze iye kuti iwe ndi mchemwali wanga, ndipo ndine mchimwene wako. Chotero zimenezo zinamukondweretsa Abimeleki. Chotero iye anati, chabwino ife tingomutengera iye ku nyumba yachifumu, ndipo ine ndikuganiza akaziwo anamukonzekeretsa iye, ndipo iye anali woti amukwatira iye tsiku lotsatira. Ndipo Abimeleki anali mwamuna wabwino, mwamuna olungama. Ndipo usiku umenewo pamene iye anali kugona, Ambuye anaonekera kwa iye ndipo anati, iwe uli ngati munthu wakufa. Iye anati, mwamunayo mkazi ameneyo wamutenga uko kuti umukwatire ndi mkazi wa mwamuna wina. Tsopano penyani, mkazi wa mwamuna wina. Bwanji, iye anati, Ambuye, inu mukudziwa kukhulupirika kwa mtima wanga, munthu wolungama, munthu woyera. Inu mukudziwa kukhulupirika kwa mtima wanga, mwamuna amene anandiuza ine kuti ameneyo ndi mchemwali wake. Ndipo kodi iye sanandiuze ine yekha kuti uyo ndi mchimwene wanga? Iye anati, Mulungu anati, ine ndikudziwa kukhulupirika kwa mtima wako, ndipo ndi chifukwa chake ine ndakupulumutsa iwe kuti usandichimwire ine. Koma ameneyo ndi mneneri wanga. Aleluya. Kodi iye anali chiyani? Wobwerera mbuyo. Ndiponso wochachalika wang'ono wabodza. Nkulondola uko? Oh ayi, palibepo mabodza ang'ono oyera. Iwo amakhala mwina mabodza akuda kapena iwo si mabodza nkomwe. Mwamunayo akhala kunja uko akunena bodza la nkunkhuniza. Akunena kuti ameneyo ndi mchemwali wake pamene anali mkazi wake. Akungozembazemba. Ndipo wabwerera mbuyo. Ndipo apa panali mwamuna wolungama atayima pamaso pa Mulungu. Ndipo anati, Ambuye inu mukudziwa mtima wanga, koma ine sindimva pemphero lako Abimeleki, koma mutenge iye ukamubwezere iye ndipo ukamulole iye kuti akupempherere iwe. Iye ndi mneneri wanga, ine ndimumvera iye. Eya, wobwerera mbuyo, wabodza, koma ameneyo ndi mneneri wanga. Icho ndi choonadi, ndilo Baibulo. Tsopano musapite kutali kwambiri apa kumbali ya chikavini, kamodzi muchisomo nthawi zonse muchisomo. Chifukwa inu mudzalowa muchitonzo, mukuona. Tsopano mphindi chabe, ife tipeza nthawi sabata ino kuti tibweretse izo ndikukuonetsani inu mmene izo zikukhalira. Koma musamaganize kuti basi chifukwa choti iwe wachita china chake cholakwika kuti basi iwe wapitiratu mpaka kale kale. Ndiwe mwana wa Mulungu, ndiwe wobadwa mwa mzimu wa Mulungu, ndino ana amuna ndi akazi a Mulungu, ndipo zipaso zimadzichitira umboni zokha. Ndi zimenezo tu. Tsopano ndife apa takhala mudziko. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge apa pa ndime ya sikisi. Ndipo pamene Sauli anafusira kwa Ambuye, Ambuye sana muyankhe iye ngakhale ndi maloto kapena ndi Yulimu kapena ndi mneneri. Ndipo kenako Sauli anati kwa ntchito ake, ndifunsireni ine mkazi wa mzimu wobwebweta kuti ine ndipite kwa iye ndipo ndikamufunse iye. Ine ndikhoza kuyika china chake pa ndodo apa kwa basi, ndifunireni ine mkazi wa mzimu wobwebweta. Ndipo wantchito wake anati kwa iye, taonani pali mkazi amene ali ndi mzimu wobwebweta mu endo. Ndipo Sauli anazibisa yekha, ndipo anavala chovala zovala zina. Ndipo iye anapita awiri, ndi amuna awiri ndiye, ndipo iwo anabwera kwa mkaziyo usiku. Ndipo iwo anati, ine ndikukupempha iwe, tsere kwa ine ndi mzimu wako wobwebweta, ndipo undibweretsere ine, ukwere amene ine nditamutchule kwa iwe. Ndipo mkazi anati kwa iye, taonani inu mukudziwa chimene Sauli wachita, mukudziwa wadula onse amene ali ndi mizimu yobwebweta ndi afiti kuwatulutsa mdziko. Chotero inu mukundiyikira khwekhwe pa moyo wanga ndi kundipangitsa ine kuti ndife. Ndipo Sauli anayankha analumbira kwa iye pa Ambuye kuti pali Ambuye palibe chilango chimene chiti chidzachitike kwa iwe. Kenako mkaziyo anati, ine ndikubweretsereni ndani inu? Ndipo iye anati, ndibweretsere Samueli. Ndipo pamene mkaziyo anamuona Samueli, iye analira ndi liwu lofula. Ndipo mkaziyo anayankhula kwa Sauli kuti, iwe wandinyengeranji ine pakuti iwe ndi Sauli? Ndipo mfumu inati kwa iye, usaope pakuti iwe waona jani. Ndipo mkazi anati, ine kwa Sauli, ine ndinaona milungu ikukwera kuchokera pa dziko lapansi. Ndipo iye anati kwa mkaziyo, iye anali wamaonekedwe otani? Ndipo mkaziyo anati, mwamuna wokalamba akubwera. Ndipo iye waphimbidwa ndi chovala. Ndipo Sam, iwo ndi mwinjiro wa mneneri uja, ndithu ndimugona, anazindikira kuti anali Samueli. Ndipo iye anayima ndipo anaweramitsa nkhope yake pansi, ndipo anagwada yekha. Ndipo Samuel anati kwa Sauli, chifukwa chiyani wandisokoneza ine ndikundibweretsa ine kuno? Ndipo Sauli anayankha ndipo anati, ine ndasautsika kwambiri chifukwa choti Afilisiti akupanga nkhondo ndi ine, ndipo Mulungu wandichokera ine, ndipo sakundiyankha ine osati ndi mneneri kapena ndi loto. Chotero ine ndinayitanira kwa inu kuti inu mundidziwitse ine chimene ine ndikuyenera kuchita. Ndipo kenako Samuel anati, chifukwa iwe ukundifunsa ine poona kuti Ambuye akuchokera iwe, ndipo akhala mdani wako? Ndipo Ambuye achita kwa iye monga iye anayankhulira kwa ine, pakuti Ambuye angʼamba ufumu wake kuchoka mʼmanja mwako ndipo waupereka iwo kwa ngakhale Davide. Tsopano ambiri a inu mukudziwa izi. Tsopano ife tikufuna kulowa mkati, ndipo Mulungu atithandize ife tsopano kwa mphindi zochepa kuti tilowe mu izi. Tsopano penyani, kunali munthu Sauli amene nthawi ina ankatengedwa ngati mneneri, pakuti iye ananenera ndi aneneri mkulondola uko aphunzitsi. Tsopano apa mwamuna ayo anabwerera mbuyo mkulondola uko. Koma kumbukirani kumene Samuel ananena kuti iye akanakakhala ndi iye tsiku lotsatira. Anapita mwansanga, mwaona? Chabwino, ngati inu simumulabadira Mulungu, Mulungu adzakuchotsani inu pa dziko lapansi. Taonani mukalata ya Akorinto kumeneko mmene Paulo anawayikira anthu amenewa mudongosolo. Iye anati poyamba, ine ndikumuthokoza Mulungu chifukwa cha inu kuti palibepo zinthu zoterozo pakati panu ndi zina zotero ndi mmene kuti inu simunasowe mphaso ya uzimu kwa uzayiwo chimene iwo anali mwapamalo mwa Khristu. Ako iye anayamba kuwakhoma iwo nyundo, kuwawuza iwo za alaliki awo akazi ndi mmene iwo amachitira ndi mmene iwo ankadyera pagomera Ambuye. Ndipo ngakhale mwamuna wina kumagona ndi amayi ake wapeza, ndipo anati kwa mwamuna uyu mwa Khristu, mperekeni iye kwa njerekezi kuti thupi lake liwonongeke kuti solo ikapulumutsidwe. Mwaona, ndi zimenezotu kumupereka iye. Baibulo linati pachifukwa cha ichi ambiri adwala ndipo afowoka pakati panu, ndipo ambiri agona apita mwachangu chifukwa cha tchimo. Mulungu anakuchotsani inu pa njira, chizindikiro chabwino chakuti inu munali mkhirisitu ngati mukanatengedwa. Chotero tsopano zindikirani apa, Sauli ankatengedwa kukhala mmodzi wa aneneri kapena pakati pa aneneri chifukwa iye analosera. Ndipo tsopano iye anali atabwerera mbuyo chifukwa iye sanamumvere Mulungu. Ndipo ufumu wake unang'ambidwa kuchoka mʼmanja ake ndipo unayikidwa mʼdzanja la Davide amene Mulungu anamudzodza ndi Samuele ndi supa ya mafuta. Zindikirani, ndiye panali njira zitatu zimene iwo anali nazo zopezera zinthu kwa Mulungu. Yoyamba inali mneneri, yachiwiri inali maloto, ndipo chachitatu chinali yuri mtumimu. Ndipo izo sizinkayankha. Tsopano inu mukudziwa chimene mneneri ali, inu mukudziwa chimene maloto a uzimu ali, ndipo inu mukudziwa chimene yuri mtumimu inali. Inu mukudziwa tsiku lina ine ndinamufunsa munthu za yurimu, ndipo munthu ameneyo amalephera kuti andiuze ine chimene iyo inali yuri mtumimu. Ndithudi anali Mulungu akuyankha ndi izi. Mukuona, ndipo njerekezi amapanga chotsanzira cha chilichonse cha izo, mfiti, mneneri wonyenga ndi wolosera. Mukuona, tsopano yuri mtumimu inkapachikidwa pachifukwa cha Aroni apa, ndipo yuri mtumimu inkaphimba miyala imeneyo, ndipo iwo ankayipachika iyo mukachisi, ndipo pamene iwo sanalotsimikiza, iwo ankapita pamaso pa Mulungu kukapeza yankho, ndipo kuwala kunkathwanima pa yuri mtumimu ameneyo, chimene ngati icho chinali chifuniro cha Mulungu kapena ayi. Tsopano yuri mtumimu ikapanda kuyankha, tsopano limenelo linali yankho lolunjika lochokera kwa Mulungu. Tsopano yuri mtumimu walero wambwebwa anatenga mpira wa Kristalo kuti zigwirizane ndiwo chinthu chabodza. Mulungu ali mutatu, mphamvu za Mulungu zili mutatu, ndipo njerekezi ali mutatu, ndipo mphamvu zake zili mutatu, ndipo ine ndikhoza kutsimikizira izo ndi Baibulo. Ndipo yuri mtumimu imeneyo inali mpira okhawo wa Kristale umene mjerekezi amagwiritsa ntchito lero. Ndipo mneneri wabodza wabweranso kuno lero, iye amene ife tili naye pano anali kapena mfiti kapena wambwebwe kunja uko, anatenga malo a mneneri mbali ya mjerekezi. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Tsopano ndiye yuri muwatumimu lero ndi Baibulo. Ngati wina wake wapereka uneneri kapena maloto, ndipo izo nkusagwirizana kapena kufanana ndi Baibulo la Mulungu, izo ndi zabodza, musakhulupirire izo. mwamuna anabwera kwa ine usati kale wochokera ku India kumene ine ndikukonzekera kuti ndipiteko mlaliki wabwino wang'ono iye anati mbale Branham ine ndabwera kuno anati mkazi anali ndi mzimu oyera ndipo anati iye anali basi mkazi wokometsetsa wabwino iye anati ndipo iye anali atakwatiwa kanayi ndipo amakhala ndi mwamuna wake wachinayi ndipo ine ndinati chabwino izo zingateke bwanji ambuye ndipo anati ine ndinapita kwa iye ndipo ndinati o ulemerero kwa mulungu anati haleluya ambuye alemekezeke basi mmodzi wa mtundu umenewu inu mukudziwa anati haleluya ambuye alemekezeke anati ambuye anandiuza ine pano ine ndikupatsa iwe loto ndipo anati ine ndinalota mkazi wanga ine ndinamona iye akukhala muchigololo ndipo iye anabwerera kwa ine ndipo anati oh iwe undikhululukira ine Victor iwe undikhululukira ine ine sindinatero bwanji ine ndinati ndithudi ine ndikukhululukira iwe ndipo ndikutenganso iwe iye anati tsopano icho ndi chimene ine ndinachita anati mwaona ine ndakhululuka ine ndinati Victor maloto ako anali okoma mwamphamvu koma ndiyerekeza nakupatsa iwe ilo iye anati bwanji ine ndinati sakufanana ndi mawu a Mulungu iye akukhala muchigololo mwantheradi iye sangakhale ndi amuna anayi kulondola iye amasiya zimenezo ndikubwerera kwa oyambirira wake iye ndi woyipa kuposa mmene iye analili pachiyambi iye akuyenera kukhala yekha moyo wake wonse ine ndinati iwe ukudziwa izo sizikufanana ndi mawu a Mulungu chotero ye loto lako linali labodza ine ndinati ilo silingafanane ndi ichi ndipo mneneri akapereka ulosi ndipo iwo nkuyankhula ndipo akafuna kuona ngati ulosi umene unali wolondola iwa nkawuyika iwo pa yuli mtumimu ndipo ngati liwu la Mulungu liponyera kuwala pa yuli mtumimu ndiye icho chimakhala mtheradi choonadi ndipo ngati munthu apereka kutanthauzira apereka loto apereka china chake cha mu Baibulo ndipo kapena china chakenso ndipo izo nkusagwirizana ndi Baibulo la Mulungu izo ndi zabodza pamenepo pali yuli mtumimu lero mawu a Mulungu amayankhula ndipo ndilo liwu la Mulungu lolunjika monga yuli mtumimu ankakhalira Baibulo lisanalembedwe amen haleluya ine ndikumvelera ngati mwachipembedzo pakali pano musanditenge ine ngati wotengeka ngati inu mukutero ine ndikudziwa pamene ine ndili ine sikuti ndatengeka uko nkulondola apa pali choonadi mawu a Mulungu ine sindikusamala kuti ndi mtundu wanji wa loto umene inu munali nawo kapena ndi mtundu wanji wa ulosi umene munapereka ngati izo si mawu a Mulungu izo ndi zolakwika ngati izo sizikufanana ndi mawu amenewo ndilo limene lili vuto lero wina amakhala ndi loto wina amakhala ndi masomphenya wina amakhala ndi lilime wina amakhala ndi vumbulutso izo zimasokoneza chinthu chonsecho ndi chilichonse inu muli ndi zipembedzo ndipo mumaphwasula chilichonse inu mukuyenera kuzibweretsa izo kumaziko omaliza ndipo amenewo ndi mawu a Mulungu ndizo zoona mipingo imamangidwa pamodzi anati oh Yesu akubwera pakavalo oyera ine ndikudziwa ine ndamuona iye mumasomphenya iwe amapanga mpingo wa mtundu umenewo oh haleluya iye akubwera pa mtambo iwe amazipanga izo mtundu wotero kuziphwasula izo ndi kuzilekanitsa ndi kumatchulana wina ndi mzake chisa cha khungubwe ndipo khala nsabwe ndi chilichonse monga choncho bwanji mbale izo zimaonetsera poyambirira pomwe mtima wanu suli bwino ndi Mulungu pamene inu muchita zimenezo uko nkulondola ife ndi abale ife tikuyenera kumamatirana wina ndi mzake ife timasowana wina ndi mzake tsopano taonani Sauli anali atabwerera mbuyo ndipo iye akupita mmwamba iye Mulungu anali atatembenuza nkhope yake kuchoka kwa iye ndipo iye anapitako ndipo anakafunsira kwa aneneri anenera anapita ndipo anakayesera kuti anenere ndipo Mulungu anadula sanapereke masomphenya mnenera anatuluka anati ine sindingathe ayi iye sanandiuze ine kalikonse ka iwe chabwino kenako iye anati ambuye ndipatseni ine loto usiku ndi usiku maloto sanabwere kenako iye anapita muyuli mtumimu ndipo iye anati oh Mulungu ine ndawayesa aneneri ine ndayeserapo maloto tsopano inu mundithandize ine kodi inu muchita zimenezo anadula izo panalibe kuwala kunathwanima mkomwe kenako iye anaganiza zopita kwa mfiti wotsika wonyozedwa ndipo iye anapita kwa iye ndipo anakwawira mmenemo ndipo anadzizimbayitsa yekha ndipo mfiti inapita ndipo inakayitana mzimu wa Samuele tsopano ine ndikudziwa chimene inu mukuganiza ambira anati ameneyo sanali Samuele kuma Baibulo linati anali Samuele ndipo anali Samuele ndi zachilendo mmene inu mukumvetsera izo kuti si choncho koma ameneyo anali Samuele Baibulo linanena choncho ndipo mfiti imeneyo imakhoza kumuyita naye ndipo iye anamuyitana Samuele ndipo Samuele anali kwina kwakenso koma ankadziwa zimene zimachitika ndipo anali atayimabe atavala mwinjiro wake wa mneneri chotero mbale pamene inu mufa inu simunafe inu mukukhala moyo kwina kwake kwina kwakenso Ndilole nine ndime mini tichabe kuti ndilitengere phunziro la ziwanda ili pansi pang'ono chabe. Iye anali chiwanda, koma iye anali wolumikizana kwambiri ndi dziko la zauzimu. Tsopano lero kulaza mizimu ambiri amene amadziwa kwenikweni zochuluka za dziko la uzimu kuposa anthu amene amadzinenera okha kuti ndi Akhirisitu, komabe iye ndi chiwanda. Mu nthawi za Baibulo zinali chinthu chomwechomwecho. Pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi, kunali maprofesa amenewo ndi masikolala ndi aphunzitsi ena apamwamba amene analipo ochokera ku maseminari abwino kuposa amene ife tingakhale nawo lero. Ndipo amuna oyera odziwika iwo ankayenera kukhala. Ngati Mlevi apezeka, iye amayenera kukhala wopanda banga, wolungama munjira iliyonse. Ndipo komabe mwamuna ameneyo sankadziwa zochuluka za Mulungu monga kalulu amadziwira za sabato za chisanu. Pamene Yesu anabwera, iye analephera kuti amuzindikire iye ndipo anamutcha iye mdyerekezi. Iye anati, iye ndi Belezebule, kalonga wa mdyerekezi. Nkulondola uko? Ndipo apa panabwera mtundu wotsikitsitsa wachiwanda chimene chinamumangirira munthu kunja uko kumanda ndi chilichonse. Ndipo izo zinayitana mdyerekezi mwini wake anati, ife tikudziwa yemwewe uli ndiwe mwana wa Mulungu woyera uyo. Nkulondola uko? Mfiti za zikazi ndi zazimuna ziwanda zinamuzindikira iye mwana wa Mulungu. Pamene ophunzira alalika theology aku seminare anamuzindikira iye kuti ndi Belezebule. Ankalondola ndani mdyerekezi kapena mlaliki? Mdyerekezi amalondola. Ndipo mbale izo sizinasinthe kwambiri lero. Iwo sakuzindikira mphamvu ya Mulungu. Zilibe kanthu kuti muli ndi kuphunzitsa kochuluka bwanji, mungaziyike zimenezo mwa inu. Mulungu samakhala mu mawu akulu, Mulungu amakhala mu mtima woona. Inu mukhoza kuima apa kuyankhula mawu akulu ngati sindikudziwa chiyani, izo sizimakubweretsani inu pafupi ndi Mulungu. Inu mukhoza kuimirira ndi kuphunzira momwe mungabwerezere ulaliki wanu ndi kunena zinthu izi, zimenezo sizimakubweretsani inu pafupi ndi Mulungu. Inu mukhoza kuphunzira dictionary mpaka kugona ndi imodzi, ndipo iyo singakubweretsani be inu pafupi ndi Mulungu. Mtima wodzichepetsa, wodzipereka mukupweka, ndi umene umakubweretsani inu kwa Mulungu. Ndipo izo nzoona. Amen. Mtima wodzichepetsa, Mulungu amaukonda. Tsopano, zilibe kanthu ngati iwe sukudziwa ma ABC ako, izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Basi mtima wodzichepetsa. Mulungu amakhala mu mtima wodzichepetsa, osati mu maphunziro, si mʼmasukulu, osati mu zawu Mulungu, maseminari, osati mu malo onse awa osiyanasiyana, osati mu mawu akulu, kapena osati mʼmalo apamwamba. Mulungu amakhala mu mtima wa munthu. Ndipo modzichepetsa mmene mungadziswere pansi nokha mophweka kwambiri, mukhoza kukhala wamkulu pamaso pa Mulungu. Mundilole ine ndikupatseni inu china chake. Ine ndikuona minda yanu yadzadza tirigu kunja kuno. Mutu wathunthu wa tirigu nthawi zonse umawerama. Katsamba kakale kakang'ono kamama matira pamwamba pamenepo ndikumafufuma mozungulira ngati kuti kakudziwa chilichonse, iko kalibe icho mmutu. Ndimomwe zilili ndi anyamata ambiriwa amene amaganiza kuti ali ndi zochuluka mmutu mwawo, ndipo alibe chilichonse mumtima mwawo, ngakhalebe mutu woyera umawerama. Kumphamvu umazindikira Yesu Khristu ngati mwana wa Mulungu ndi kukhulupirira ntchito zake. Ndipo iye ali yemweyo dzulo. Oh, iwo amamuzindikira iye ndi 2D mumaonedwa ambiri yakale, koma si chinthu chambiri yakale. Anthu amayimirira ndi kuti, oh, ine ndimakhulupirira Pentekosite, pamene iwo anali ndi kutsanulira kwakukulu ndi zinthu monga zimenezo, ndi kujambula moto. Munthu wozizidwa sangatenthesedwe ndi moto wojambula. Moto wojambula sumatentha. Icho ndi chimene izo zinali. Ndi chiyani lero ngati ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Umenewo ndi moto wojambula. Munthu wina atazizidwa mpaka kufuna kufa, anati, taonani moto waukuluwo umene iwo ali nawo, bwanji umenewo sumakutenthetsa iwe? Chimene iwo anachita pa Pentekosite, chimene iwo anali nacho muchipangano choyambirira, ife tili nacho lero. Ndipo mwansanga pamene Mulungu achiwongola chinthucho, ndipo mpingo nkukhala pamodzi, mkwatulo udzabwera. Koma timalephera ngakhale kuti tikhale ndi chikhulupiriro cha machiritso auzimu, osatinso mkwatulo, chifukwa ife tonse tapilingizidwa wina njira iyi ndi wina njira iyo. Dokotala wakuti ndi wakuti anati ichi chinali ichi. Chabwino mlaliki wanga anati iye anali ichi. Kanthawi kapitako mkazi anati iye ndi wonyenga chabe. Anati wansembe wanga anandiuza ine chomwecho. Ine ndikanakonda wansembe wake akanabwera kuno kamodzi, ife tikanaona yemwe ali wonyenga. Eya, tidzaona yemwe ali wonyenga. Abwera adzayese izo. Kuno sati kare kwambiri ku Harlingen, Texas, ife tinali ndi msonkhano kumeneko. Ndipo iwo anali ndi zikwangwani zazikulu pali ponse kunja pa magalimoto usiku uja pamene ine ndinapita kumeneko. Ananena kuti FBI anali kumeneko kuti andiyalutse ine ngati wachinyengo. Chotero mtsikana wang'ono anali atachiritsidwa ku Texas uko kwina kwake. Iye anali kuntunda uko, ndipo ine ndikuganiza pafupifupi miles 1000 kuntunda uko pafupi ndi Panhandle. Ndipo izi zinali kumusi ku Harlingen, kumusi kumalire. Mbale Baxter anabwera, anati Mbale Branham, anati inu simunayambe mwawenapo chisokonezo chotero chokumusi uko, pafupifupi antu folo kapena 5000, ndipo anati ndieno kuzunguli apali ponse, FBI akakugwira ninu pansanja usikuno, ndipo akakuyarutsa ninu. Ine ndinati chabu ino ndine wokondwa ndithu ndi zimenezo. Anati inu mukumudziwa mtsikana wang'ono uja yemwe anachiritsidwa usiku ina. Ine ndinali ndikubwera ku nyumba kuchokera ndikupita mchipinda changa, ndinamva china chake chikulira, ndipo ndinayang'ana pozungulira. Ine ndimaganiza kuti mwina mwake wina wachitidwa chiwembu, iye anali mtsikana. Ndipo ine ndinayang'ana mbuyo, ine ndinati ndipo ine ndinabwerera mbuyo ndinati chavuta ndichiyani adona. Ndipo anali atsikana awiri ang'ono atayima pamenepo pafupifupi usiku wa zaka 17-18 zakubadwa aliyense, mikono yawo atakumbatirana wina ndi mzake akulira. Anati Mbale Branham, ine ndinadziwa pamenepo kuti iwo amandidziwa ine. Anati ife ine ndamubweretsa iye njira yonse kumusi kuno. Anati iye akuyenera kuti apite kumalo azamisala. Ndipo mtsikana wang'onoyo anali musonkhano wanga uko ku Lubbock, Texas. Ndipo anati ine ndimadziwa kuti ngati ine ndingamubweretse iye kuno, ndipo inu mukanakhala ndi pemphero kwa iye, ine ndikukhulupirira Mulungu akanamuchiritsa iye. Chabwino ine ndinaganiza chikhulupiriro bwanji. Ndipo ine ndinati chabwino tsopano Mulungu, kodi inu mungakamutenge iye? Ndipo basi pomwepo ine ndinati inu mwabwera kuno mugalimoto yachikasu, si choncho inu? Anati inde. Ndipo ine ndinati amayi anu ndi odwalika. Iye anati uko nkulondola. Ine ndinati ndinu wampingwa Methodist. Iye anati izo ndi ndendende zoona. Ndipo ine ndinati mukubwera panseu, inu munatsala pang'ono kutembenuzika, iwe ndi mtsikana uyu mumaseka pamene mumabwera, pamene panali theka lagonkire ndi theka phula, ndipo inu mumatembenuka pokhota. Iye anati Mbale Branham, zimenezo ndi zoona. Ine ndinati ndipo pakuti atero Ambuye, mtsikanayo wachiritsidwa. Tsiku lotsatira iye anali akuyatsa moto mtaunimo, akumuwuza aliyense akuyendayenda ndi zimenezo. Ndithudi osama mudziwa iye kumeneko ngati iye anayamba wakhalapo muchikhalidwe chimenecho kapena ayi. Ndiyeno tsiku limenelo ine Mbale Baxter anati Mbale Branham anati atsikanacha ali kumusi uko akulongeza chikwama chawo. Ndipo ichi ndi chinthu chimodzi chimene iye samadziwa kuti ine ndimachidziwa. Chuma chathu chinali chitatsika pansi, ine sindinamulole iye kuti ayankhuleza izo. Koma mmodzi wa atsikana amenewo anali atayika madola 900 menemo muchopereka chimenecho usiku wapambuyo pake, ndipo anazichulukitsa ndalamazo. Tsopano iye samadziwa, iye sakudziwa izo mpaka lero, koma ine ndinadziwa zimenezo. Mukuona kuti ine Mulungu anandiuza ine kuti zikhala bwino. Ndipo Mbale Baxter anati Mbale Branham anati kuli bwino mundilole ine ndikoke pang'ono. Anati iwo anakhalapo nawo ena awa kuno ochiritsa uzimu kumusikuno amene amango akoka anthu awa. Ine ndinati palibe, ayi bwana, inu simuchita zimenezo. Mbale Baxter, nthawi imene mungapange chikoka cha ndalama monga choncho ndiyo nthawi imene inu ndi ine tidzangogwirana chanza ngati abale, ine ndizidzapita ndekha. Mukuona, ine ndinati musamachite zimenezo. Ine ndinati Mulungu ali ndi ng'ombe pa mapiri 1000, ndipo chilichonse ndi chake, ine ndi wa iye, iye adzandisamalira ine. Iye anati chabwino. Ndipo usiku omwewo iye anati Mbale Branham, tayang'anani kuno. Wina wake, tayang'anani kuno, pali envelope apa yopanda dzina, ili ndima $100.9 mmenemo. Ndendende basi zomwe tikufunikira kuti tikhale nazo. Ine ndinati Mbale Baxter, iye anati mundikhululukire ine. Chotero ndiye ine ndinadziwa kuti anali mtsikana uja. Chotero ndiye tsiku lotsatiralo Mbale Baxter anati Mbale Branham iwo ali kumusi uko akulongeza zovala zawo akulira. Ine ndinati chavuta ndichiyani? Anati inu kuli bwino mupiteko ndipo mukawaone iwo. Ine ndinapita mmusi kuchipinda komwe iwo anali. Ine ndinati iwo ali mchipinda chiti. Ine ndinapita kumeneko ndipo ndinagogoda pa khomo. Ine ndinawamva iwo akulira. Ine ndinagogoda pa chitseko, ndipo mtsikana iwo anabwera pa khomo. Iye anati oho Mbale Branham, ine ndikupepesa. Iye anati ine ndakubaletserani inu mavuto onsewa. Ine ndinati mavuto? Chavuta ndichiyani Mulungu? Iye anati oh, FBI akukufunani inu. Ndipo ine ndinati oh, zili chomwecho? Anati eya. Anati ine ndikuganiza ine ndinachitira umboni kwambiri kuzungulira tauni lero ndi chilichonse. Ine ndinati ayi. Ndipo iye anati Mbale Branham, FBI alikumeneko akuti akuyarutsani inu usikuno. Ine ndinati chabwino, ngati ine ndikuchita chilichonse cholakwika, ine ndikusowa kuti ndiyarutsidwe. Mukuona? Ine ndinati ndithudi, ngati kulalikira uthenga kukuyenera kuyarutsidwa, chabwino tiyeni tichite zimenezo. Mukuona, ine ndinati, ine ndimakhala moyo mogwirizana ndi Bible ili. Ndipo zimene Bible ili silimanena, ili ndichodzitetezera changa pomwe pano. Mukuona, ndipo ine ndinati, ndipo iye anati, chabwino anati, ine ndikungopepesa kuti ndinachita zomwe ndinachita. Ine ndinati, iwe sunachite kali konse mulongo. Iye anati, chabwino inu simukuchita mantha kupita kumeneko. Ndipo ine ndinati, ai. Iye anati, chabwino FBI ali kumeneko. Ine ndinati, chabwino iwa namba abwerapo musonkhano wanga, ndipo iwa anapulumutsidwa. Ine ndinati Bambo Alfarar, Captain Alfarar, ambira inu mukudziwa zakutembenuka kwake uko mu Tacoma, Washington, anapulumutsidwa kumusi uko ku bwalo la chandamale. Anabwera mu msonkhano, iye anati, ine ndamutsatira munthu uyu kwa zaka ziwiri. Ndipo ine ndinamva za ndalama, ndipo ine ndakhala ndikuziyang'ana izo, ndipo ndinapita kulikonse, ndipo anati, icho ndi choonadi. Inu simukumvetsera kwa otengeka usiku uno, inu mukumvetsera kwa choonadi. Anati, mmodzi wa amuna ku polisi amene ine ndinati adokotala akamuyang'ane mwana wake ndikumutumiza iye adutsepa mzere wa pemphero, ndipo anati mwanayo anauzidwa ndendende chimene chimamuvuta ndi chimene chinachitika kwa iye. Ndipo anati mu masiku 8 iye abwerera ku sukulu vuto lopwala. Ndipo anati pa tsiku la 8 mwanayo anabwerera ku sukulu. Anati ine ndamutsatira iye kwa zaka ziwiri pamaso pa anthu 10,000 ndi zimenezo zonse. Pali chithunzi cha izo msonkhano wa kusito mu bukhu lanu. Iye anati ine ndikufuna inu nonse mudziwe kuti inu simukumvetsera kuphokoso lina lake la chipembedzo, inu mukumvetsera kwa choonadi. Captain Alfara, ndipo tsiku lotsatira ine ndinamutsogolera iye kwa Mulungu. Ndipo iye analandira ubatizo wa mzimu woyera mu bwalo la chandamale kumusi kumalo akulu kunja uko. Ine ndinati mwina mwake munthu yachita chimodzimodzi. Chotero iye anati, kodi inu mukuchita mantha kupita kumeneko? Ine ndinati mantha bwanji, ndithudi ayi. Ine ndichite mantha ndi chiyani pamene Mulungu ananditumaine ine kuti ndidzachite zimenezo? Ndi iyeyo amene amamenya nkhondoyo osati ine. Chotero ine ndinati, tsopano ine ndikufuna inu nonse mukhale kutali. Ndipo chotero ife tinapita ku msonkhano usiku umenewo, malowa analata dzadza. Ndipo yang'anira pamalo kumeneko anatulukira anati, mbusa Branham, ine ndapangitsa ganyo anatena achi Mexico. Anati, taonani apa, mbusa Branham ayalutsidwa usiku uno ndi FBI wachipembedzo otengeka kapena china chake monga chimenecho. Ndipo anati, izo zili pa iliyonse ya magalimoto amenewo kokani. Anati, ine ndipangitsa ganyo anatena achi Mexico apita kukazi chotsa zonsezo ndikudzazika izo apa. Anati, oh, ine ndikumvelera ngati ndikana mupeza mwamuna ameneyo. Ine ndinati, musadandaule bwana, Mulungu amugwira iye. Mukuona, ine ndinati, Mungu musi ya iye yekha. Chotero iye anadzabwerako, ndipo usiku umenewo pamene ife tinadzalowa, ine sindidzayiwala konse zimenezo. Ndinadzalowa muchipinda, ine mbale Baxter anayimba kungokhulupirira. Iye anati, tsopano mbale Branham akuti usiku uno kuti tichoke mchipindachi. Anati, ine ndikubwerera kumbuyo, ndipo ndikakhala pansi. Iye anati, iwo akonzekera kuti amuyalutse iye usiku uno pano pa nsanja. Iye anati, ine ndamaonapo iye mu nkhondo zolimba zambiri, ndipo ndamaonapo Mulungu akutenga malo ake. Anati, ine ndingobwerera mbuyo ndikakhale pansi. Ine ndinayenda kupita chokwera. Ine ndinati, ine ndinali ndikuwerenga kankhani kakang'ono apa yakumene ine ndinali woti ndikayalutsidweko usiku uno pa nsanja kuno. Ine ndinati, ine ndikufuna nthumwi za FBI tsopano kuti zibwere kutsogolo ndikudzandiyalutsa ine pano pa nsanja. Ine ndinati, ine ndikuima pano potetezera uthenga. Ine ndikufuna kuti inu mubwere ndipo mudzandiyalutse ine. Ine ndinadikilira. Ine ndinati, mwina mwake yose anafike pano. Ine ndimadziwa pamene ine ndinali. Iye analata ndionetsera kale muchipinda changa uko chimene chikanati chidzachitike ine ndisanachoke. Inu mwaona? Ndipo ine ndinati mwina mwake ine ndingodikilira pang'ono. Kodi tingaimbe nyimbo? Ndipo mwina wake anabwera, ndipo anayimba nyimbo yoimba yekha. Ine ndinati, bambo oyimirira FBI, kodi inu muli mkati muno kapena panja? Ine ndikudikilira kuti ndiyalutsidwe. Kodi inu mungabwere kutsogolo? Palibe anabwera. Ine ndinkangodabwa pamene izo zinali. Ambuya anandiuza ine chimene icho chinali. Iwo anali alalika awiri obwerera mbuyo, ndipo ine ndinali ndikupenyetsetsa. Ine ndinaona mthunzi wakuda pakona. Ine ndinadziwa pamene izo zinali. Ine ndinayang'ana pamenepo, ndipo iwo unasunthira mwamba, ndipo unapita mchipinda cha zaluso monga chonchi. Mwamuna wovala suti ya blue, wina wavala yotuwa. Ine ndinati, abwenzi, palibe pa FBI. FBI ali ndichochita chanji ndikulalikira Baibulo. Ine ndinati, ndithudi ayi. Iwo sanala FBI awiri oti andiyalutse ine, koma apa pali kuyalutsa. Akhala apo pamwamba kumene apo, alalika awiri iwo pomwe apo. Ndipo iwo anawera mapansi. Ine ndinati, musawerame pansi monga choncho. Ndipo awiri achi Texans akulu amenewo anali akupita kumeneko kuti akawagwire iwo. Ine ndinati, ayi abale, isinkhani ya thupi ndi magazi, ingokhalani bata. Mulungu asamalira izo. Ine ndinati tsopano abale taonani pamene inu muli pamenepo tayang'anani mbali iyi. Ine ndinati ngati inu mumati ine ndi Simoni wamatsenga pansi pa ufiti ine ndimawalodza anthu. Ine ndinati ngati ine ndili Simoni wamatsenga ndiye kuti inu ndi munthu wa Mulungu. Tsopano inu mubwere kuno pa nsanja iyi. Ndipo ngati ine ndine Simoni wamatsenga mulole Mulungu andikanthe ine ndimfa. Ndipo ngati ine ndili mneneri wa Mulungu inu mubwere kuno ndipo Mulungu akukantheni inu ndimfa. Tsopano ife tiona amene akulondola ndi amene akulakwitsa. Tsopano mubwere mutsikire kuno ife timba nyimbo kuchokera mchipindacho anatuluka ndipo ife sitinawaonenso kuyambira pamenepo. Mugona, ine ndinati, bwerani, ngati ndine Simoni wamatsenga, musiyeni Mulungu andikanthe ine ndife. Ndipo ngati ndine mneneri wa Mulungu, ndiye Mulungu akukanthani inu ndimfa pamene inu mutabwere pa nsanja iyi. Ngati ine ndikulondola pamaso pa Mulungu, Mulungu akusiyani inu kuti mufe pa nsanja pano. Iwo anali akudziwa bwino, uko nkulondola, iwo anali akudziwa bwino. Iwo anali atamva kuchokera kumalo ena. Uko nkulondola, chotero musamaganize koma kuti Mulungu akadali Mulungu. Iye amayankha. Tsopano, fiti yakuyendo liyi. Iye anawitanitsa mzimu wa Samueli ndipo Sauli anayankhula ndi Samueli. Tsopano inu mukhoza kudabwa mmene izo zingachitikire. Izo sizingachitike lero. Ayi bwana, chifukwa magazi a ng'ombe ndi mbuzi ankadikirira nthawi yakukwaniritsidwa. Munthu akafa mmasiku amenewo alaliki mundichitire umboni ngati inu mukuganiza kuti izo ndizoona. Munthu akafa iye ankafa pasi pa chitetezero cha nyama ndipo solo yake inkapita mu paradizo. Ndipo kumeneko iye ankakhala mpaka limenelo kutsiku la chiwombolo. Ndipo solo yake inali mmenemo. Ndiloleni ine ndikujambulireni inu chithunzi cha ching'ono apa. Ndiangati anawerenga nkhani yanga kapena nkhani imene iwo analemba yokhudza ine mu Reader's Digest kuno. Pafupifupi yamu Okutobala, nkhani yamu Novembala. Chabwino, kodi inu munazindikira mmene izo zinkakhalira, kodi inu munazindikira pafupifupi masabata awiri kapena atatu izo zisanachitike, wamatsenga wotchuka uyu apa amene wayesedwa kuyambira kalekale, iye Abiti Paipa. Kodi aliyense anayamba wawerengapo izo nkhani ya Abiti Paipa mu Reader's Digest, izo sizachilendo mmene mizimu iwiri imeneyo. Kodi ine ndili ndi nthawi yochuluka bwanji. Osati koma pang'ono chabe, ine ndadutsisa 20, basi ine ndikuyenera ndifulumire. Ine ndikudziwa inu muli tayang'anani, mundikhululukire kwa miniti. Inu mukudziwa pali chabodza, pali chona ndi chabodza chachili chonse. Ngati ine nditakupatsani inu dola, ndipo nkuti kodi iyi ndi dola yabwino. Ndipo inu mukhoza kuyang'ana iyo, iyo ingayenere kuti izioneka ngati dola yeniyeni, kapena inu simungakhulupirire izo. Kulondola uko. Chotero iyo ikuyenera kukhala kutsanzira kwabwino kwenikweni. Ndipo ngati Yesu anati mizimu iwiriyo mu masiku otsiriza ikanadzakhala yoyandikana kwambiri mpaka ikanadzakhoza kudzanyenga osankhidwa ngati nkotheka. Anthu achipembedzo. Tsopano kumbukirani. Tsopano palibe pokalikonse kunja uko mu zakalezo zozizira zofunda kunjako iwo angokhala ndi maonekedwe awo Mulungu inu mwaona. Koma mizimu iwiri iyi mizimu yeniyeni ikanadzakhala yofanana kwambiri mpaka iyo ikanadzakhoza kunyenga osankhidwa omwe mmeneyo ikanadzamagwirira ntchito mbali ndi mbali mmasiku otsiriza. Kodi Yesu ananena zimenezo? Iye anatero. Tsopano penyana abwenzi, ine ndikujambulirani inu chithunzi cha ching'ono, ine ndikufuna kuti inu muyang'ane apa kwa miniti yokha. Ndipo mundipatse ine chelu chanu chosagawanika chifukwa ine ndikupatsani inu fanizo. Ndipo kenako inu muona izo. Tsopano mu Reader's Digest zinalembedwa mmenemo. Ine ndinali nditayima kunja uko, ife tinali ndi anthu 2700 akudikira kuti apempheleredwe. Atayima kunja uko, inu munawerenga nkhaniyo. Ndipo mwamuna wina anabwera kuchokera ku Canada. Ndipo iye anali ndi mnyamata wang'ono amene anapita kwa Myers ndi John Hopkins. Nthenda yovuta ya ubongo inakokera manja ake ang'ono mkati monga chonchi, ndipo inakokera miyendo yake pansi pake. Ndipo iwo anati palibepo operation kapena chilichonse chimene chingachitike. Chotero iye anamutengera iye kubwerera ku Canada. Iye anati ine sindinakwapulidwebe. Inu mukapeze ya Reader's Digest ya mu November. Ndipo iyo imatchedwa chozizwa cha Donnie Morton. Ndipo ndiyeno ananena kuti mmenemo kuti mwamuna anati ine sindinakwapulidwebe chifukwa ine ndikumudziwa wochiritsa wachikhulupiriro wotchedwa William Branham. Zimenezo zinapangitsa awiri azinzanga amene anali ogontha ndi osatha kuyankhula ndi kumva. Ndipo iwo anayimba kuti ayesere kupeza kumene ine ndinali mu America komabe. Ndipo ine ndinali ndili ku Costa Mesa, California. Ndipo iyo ndi nkhani, inu mukawerenga iyo, inu mukakonzekere kuti mukalira. Iyo imango kuswa nintima, mene ya nadutila muzidika za chisanu, ndi china chili chonse, ndi mwana ameneyo. Iya anati, usamale done, anati, sopano ifeso gonje tsedwa, ndipo mnyamatayo sanka mwetulira konse nkomwe, iye anali ata sautsika kwa mbili. Anati, ife sitina gonje tsedwe, ife tikamufusa Mulungu. Ife tipita kwa neneri wa Mulungu, ndipo tikamufusa iye. Chotelo ndiye iwa anabwela kudutsa muchisanu. Ndipo potsiriza iwa anakafika kumeneko, ndipo amaya anali akubwela ndiwo, ndipo iwa anali bendalama zoku anila zopiti la pandege, chotelo iwa anawabweza maiwo, ndipo mnyamatayo nda bamba anabwela pabasi, ndipo mene iwa anakwelela kuchokela komwe ku Winnipeg, Canada, kupita ku Costa Mesa, California. Ndipo iwa anakafika kumene koshota, ndipo abamba kukamba zaku musinta ye matewela mnyamatayo ngono, wapa fupi fupi usinkuwa zaka 7, kapena 8 zakubadwa, basi woso atandizo kweni kweni. Ndipo momwe yanka, sankapeza mwai wote aje kapena chili chonse, ndipo anati mnyamatayo wa ngono ankango mumva ye akamaya nkula, ndipo yanka zwira mene maswake anka onekera kuti yanka iya anali kuyesetsa kuti amwetulire inu mukudziwa ndipo ankadziwa kuti iye akanakhoza kumuuza iye zochitika zosiyana siyana zimene yanka ziona uko mu America. Ndipo pamene iwana kafika kumeneko ku California iwana nena kwa othandizira apa ulendo zimene iwana bwelera kudzaziona iye anati mwabwera kudzamuona wa uzimu wanji. Ndipo chofusira chachikulu. Ndithudi, inu mukhoza kulingalira chimene America ananena za izo inu mwaona. Mwaona, ndi ifeyo. Mwaona, ife ndi anzeru kwambiri. Ife timadziwa chili chonse inu mukudziwa. Ndipo palibepo chifukwa choti uzira ife chili chonse. Ife tazilemba zonsezo. Mukuona, chotelo ndiye, chotelo, cha uzimu chiani, mwabwera njira yonse kuchokera ku Winnipeg, Canada, bwanji, iwa nkaganiza izo zinali zoopsha. Muli monse, anyuzi pepa alanakonza galimoto, ndipo anamutumiza iye kumeneko. Ndipo ya anati, pamene wana zafika panzele, kumene wa unali, anati, antu 2700 anala kudikili ya kuta apempeleledwe. Kuma anati, pamene wana mwona nyamata uluma la meneyo, wone kawangono, ndipa mbosa ukata vala jipewa, chikoti chake chakuta, anati, aliesa anango ima pambali, ndi kumupasa ye malo ake. Pamene yana zafika pansanja, izo ndizo tutana malamulo kusintani za kadi la pempelo, wina waka kwenye ya kubwela kumstonkano, ndi kuzatenga kadi lanu, ngati nmunga bezeke kose panzele, muku sintana makada apempelo, ndi wina wake, kadi la pempelo roli makala ropanda nchito. Mukuona? Chifukwa inu mukuyenera kubwela kudzamva malangizo ndi kudziwa mene mungalandilile iyo. Izo zilikuwa inu. Inu simunga mulandilile iyo wina wake. Inu mukuyenera kubwela ndi kudzatenga iyo noka. Kuti mudzamve. Munthu wina wankula anati ngati chabu ino ine sindi makurupirira mochuluka muchinthu ichi. Koma mwina wake ngati yanga ndichilitse ine ine inu mukuona. Ndiyeno zimenezo zimayambisa mikangano pansanja. Chotero iwa mango chichotsapo chinthu chimenecho icho chisanafike kumeneko. Chotero pamene nyamatayo anayamba kapena abambo anapita pansanja patsogolo pa anthu bila anamufusa iye kadi la pempero lake iye analibe lililonse. Anati ndiye ine ndikupepesa bwana. Anati inu mukuyenera mudikire. Iye anati chabwino. Anati ine ndidikirira. Anati ine nditenga nthawe yanga ngati ena awa ndiye. Anati ine sindi madziwa kuti ndimayenera kuchita ichi. Ndipo chotero ine ndinkayankhula ndi wina wake zinachitika kuti ndinamva izo. Ine ndinawaona abambo amene wakuchokapo. Ndipo ine ndinati vuto linali chiani. Iye anali bekhadi la pemphero. Ndipo china chake chinati kwa ine mubwezeni iye. Chotero ine ndinati mubweletseni iye pano. Ndipo abambo anabwera ndipo misonzi kuyenderera pa masaya awo akusowa kumeta. Ndipo iye anaenda chokwera. Ndipo apa Reader's Digest inatero. Mukuona ine sindinafuse mafuso koma ndinayang'ana molunjika mmaso mwa mwanayo. Ndinamuza mwanayo kumene iye akuchokera. Iye anali atapita kuchipatala cha amayos ndi zonse zimene zinali vuto ndi iye mene iye anadwalira ndi chili chonse. Ndipo chotero abambo anayamba kulira. Ndipo anayamba kuchokapo. Ndipo anati anayamba kuchoka apa nsanja. Ndipo anatembenuka. Iye anati uko nkulondola bwana. Iye anati koma mwana wanga akhala moyo. Ine ndinati zimenezo ine sindinganene. Ine ndinati mphindi chabe. Ine ndaona masomphenya akuonekera. Ine ndinati inu simungafune kukhulupirira izi chifukwa Myers ndi Hopkins onse awiri ananena kuti operation singachitike mu bongo umenewo. Koma ine ndikuwuzani inu choti muchite. Inu mawa inu mungopita ndi mwanayo. Mu masiku atatu otsatira mukakumana ndi mkazi wa mutu wakuda panseu. Ndipo mkazi amene akakufusani inu chimene chamuvuta mwanayo. Ndipo kenako iye akakuwuzani inu za dokotala wina wang'ono wakumidzi kunja kuno amene angapanga operation imeneyo. Ndipo inu simukafuna kuti mukhulupirire zimenezo chifukwa amayo zanazikana izo ndipo anati izo zinali zosatheka kuti zichitike. Koma umenewo ndi mwayi okhawo umene mwana wanu ali nawo kudzera mu mphamvu ya Mulungu, chifundo cha Mulungu ndio operation imeneyo. So pano ngati nimukundi khulupirira ine kukhala neneri wake, pitani mukachite mmene ine ndakuuzirani inu. Ngati kuyika mkuyu pa Hezekia ndi zina zotero. Iye anati mpenuka ndipo anati zikomo inu. Anachokapo masiku awiri kapena ochuluka anadutsa, ndipo iye anali kumusi pa nsewu tsiku lina, ndipo Dona anabwera anati vuto ndi chiyani ndi mwana wako? Anati iye ali ndi nthenda ya ubongo. Ndipo iye anali kupitilira kuyankhula monga choncho, ndipo chabwino iwo anaganiza izo zinali zoipa kwambiri inu mukudziwa. Chotero iye ananena kuti mumaminiti ochepa china chake chichitika. Iye anati bwana, ine ndikumudziwa wina wake amene angachite operation imeneyo. Iye anati Dona, taonani amayo brothers anakanika izo. Ndipo anati izo sizingachitike. Anati mwamuna kuntunda uko anamupempherera iye wochedwa mbale Branham. Anati iye anapereka pemphero pa mwanayo. Iye anati dikirani miniti, wamutu wakuda atavala suti yotuwa. Anati ndi ameneyo. Anati dokotala amene ali kuti? Ndipo Dona anamuza iye, anamutengera iye kumeneko, ndipo dokotala anapanga operation, mwanayo anachira. So pano zimenezo zinachokera mu Reader's Digest inu mwaona. Ndipo amayo brothers anandiyimbira ine pa zokambirana za zimenezo. Anati mbusa Branham, inu munachita chiyani kwa mwanayo? Ine ndinati palibe, ine sindinamugwire iye nkomwe. Ine ndinangonera chimene Mulungu anandiuza ine kuti ndimuuze iye, mwamunayo anamvera izo. So pano chinthu chosangalatsa cha izo, pafupifupi masabata awiri izo zitachitika, kapena masabata awiri pambuyo pa zimenezo, kapena atatu, mu Reader's Digest mwina mwake mwezi patsogolo nkhani ya Abiti Paipa inatulukira. So pano iye ndi mfiti yenieni kapena wamatsenga. So pano pali weniweni ndipo pali wina wongotsa nzira. Iwo akhala naye mkazi amene kuyambira 1897, iye ndi wausinkhu wopitira zaka 100 zakubadwa. So pano mu New York awiri onse wogontha kwambiri. Reader's Digest inatenga ine ndikuganiza iyo inatuluka pafupifupi miyezi iwiri kapena mwezi yanga isanatuluke. Ndipo inu mukhoza kuipeza iyo kumayambiriro kwa chilimwe. Bambo Baxter anali nawo kuno tsiku lina. Ngati ine ndikanaganiza za izo, ine ndikanamutenga iye, kapena ndikanadziwa kuti ndinena izi, ine ndikanaitenga iyo. Ine ndikhoza kukubweletserani inu. Ndipo ili ndi masamba pafupifupi 12 kapena 14. Iye anali mkazi wapa nyumba chabe. Ndipo iye analowa muchizimbwizimbwi tsiku lina akuvutika. Ndipo iye anayamba kuyankhulana ndi akufa. Ndipo iwo akhala naye mkazi ameneyo konsekonse pa dziko paliponse. Iwo anamutengera iye ku England kumamusintha zovala zake kumene nthawi zambiri ndikukaona ngati panali zolakwitsa ndi zinthu. Ndipo anapita kumeneko, ndipo anamuzimbaitsa wina wake ndi chigoba pa nkhope mgiriki, ndipo nkumachita ngati wa ku England. Ndipo anamuza iye zonse za izo. Ndipo iye ankafuna kuti aitane mmodzi wa abwenzi ake akufa. Tsopano chinthu chokhacho chimene iye kuzungulira dziko lonse. Ndipo apa Reader's Digest inanena pamenepo kuno mausiku angapo apitawo kapena miyezi ingapo yapitayo, chimodzi cha zinthu zimenezo chinayarusidwa. Mwamuna ankayenera kupyopyona dzanja la mzimu wa amayi ake. Ndipo tsiku lotsatira izo zinatsimikiziridwa mu khoti la polisi kuti iye anangopyopyona chidutswa cha nsalu yopyapyala. Anthu ambiri akutsa nzira wamatsenga. Pali owerenga akale awa amene amakhala mbali mwa nsewu, amene si amatsenga kuyamba ndi kuyamba. Iwo si kanthu koma otsa nzira akuba, koma alipo wamatsenga weniweni. Ndipo ife anthu achipembedzo, ife tili ndi otsa nzira ochuluka mbali ziwiri zonse. Tsopano dikiriranibe kwa maminiti ochepa. Tsopano zindikirani kuti Abiti Paipa ndi wamatsenga weniweni. Ndipo magazina anati apa pali chinthu chimodzi chimene chingatsimikiziridwe kuti munthu akafa iye sanafe. Iye amakhala ali moyo kwina kwake chifukwa mkazi ameneyo amauyitana mzimu wawo kubwera ndi kumayankhula ndi anthuwo. Tsopano iye amachita chiyani mbale Branham? Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Inde bwana, Baibulo limanena chomwecho. Ndi chifukwa chake ine ndimazikhulupirira izo. Ndipo iye ndi wanjelekezi. Za mizimu ndi njomba ya njelekezi. Tsopano zindikirani. Tsopano apenyeni awiriwo. Ndiyeno inu mukanati muone makalata akubwera kwa ine nthawi imeneyo, pamene nkhani yanga inatsatira yake. Kodi izo sizachilendo kuti basi asanafike mapeto a nthawi Mulungu anayankhula zinthu izi? Ndipo Reader's Digest imasindikizidwa mu chinenero chilichonse pansi pa thambo. Mukuona? Zindikirani. Kodi izo sizachilendo kuti izo zinatsatana ina ndi nzake? Tsopano apa panabwera makalata anati mbale Branham, zimenezo zikutsimikizira kuti inu si kanthu koma amatsenga. Anati izo zikutsimikizira izo. Tayanganani apa, inu munamuza mkazi uja kumene ati akapeze, muoneni mkazi uyu. Ine ndinati dikirani miniti, ine ndinati utsakalata yovomerezeka mundikhululukire ine kuti nditumize kwa anthu. Ine ndinati alaliki inu mumadziwa zochepa bwanji. Ine ndinati malomo obatiza thupi lanu, inu mukusowa kubatiza ubongo wanu kukonkulondola. Inu simu siya kuganizira zinthu, inu simu yesera kuziganizira hizo. Ndiyo njira yomweyo imene iwa ankachitira mmasikwe nawo. Iwa anamuona Yesu, iwa anadziwa kuti ya kanata, iya ankadziwa zisisi za mtima mwao, iya ankadziwa zimene iwa ankachita monga choncho. Ndipo iwa anati, iye ndi wankulu ajelekezi, iye ndi Belezebule, wambwebwe wapa mwamba kwambiri mdzikoli. Iwo sana ime kuti ayesere kuziganizira hizo, kuti aone kuti ameneyo anali mwana wa Mulungu. Iwo sana la uzimu mokwanira kuti adziwe hizo. Ndi zimene zotu. Iwo anawerenga apa mwababa chinthucho. Ndithudi Yesu ankayenera kubwera mu Yerusalemu atabwera bulu. Ndi zina zotero. Koma iwo ankayangana pakudza kwa chiwiri. Ndipo chinthu chomwecho lero iwo akuyangana pamwamba pa chinthu chenichenicho. Haleluya. Uko mkulondola. Ine ndikudziwa kuti Mulungu ali pano masana ano. Ndipo ine ndikudziwa ndikutenga nthawi yanu yochuluka. Koma inu mukuyenera kuchiona ichi nzanga. Ngati ine sindidzakuonaninso inu, inu mukuyenera kudziwa chimene ziwanda zili. Inu mukuyenera kudziwa chimene choonadi ndi cholakwika chili. Ndipo izo ndi zoyandikana kwambiri. Inu mukuyenera kulekanitsa chinthucho. Tsopano kumbukirani, izo sizidzakhala kunja uko, china chake uko mbali ngati Afarisi, kapena china chake mbuyo kumbali iyi. Icho chili pomwe apa pa khomo, pafupi ndi icho. Penyani icho. Tsopano ngati ine ndinatenga, tieni titenge nkhani ziwiri zimenezo. Ngati ine nditatenga ndikukupatsani inu dola, tsopano ngati ine nditakupatsani inu dola yabodza, ife tigwiritsa ntchito fanizo kuti mumvetse. Chinthu choyambira chimene inu mungapange, ngati inu muli munthu wanzeru, ngati inu mungatenge dola ndikuiyangana iyo, chinthu choyambirira inu muikhudza iyo ndikuiona chimene iyo inapangidwira. Mkulondola uko, inu mudzayangana chimene iyo inapangidwira. Inu mudzayangana pa mtengo wake. Dola yenieni simapangidwa kuchokera ku pepala, gawo lina ndi pepala ndi silika, inu mwaona? Ndipo chinthu choyambirira inu mudzayenera kuyang'ana pa mtengo wake, chimenecho ndicho chisonyezero choyamba. Ndipo tsopano tiyeni timutengere iye uko mbali, ndipo tiwatengere ambuye mbali, amene akuchita ndi ife. Tsopano taonani, chinthu choyambirira chimene inu mukuyenera kuchizindikira chilichonse, yang'anani nkhani yanuyo. Muzakafufute chakuti zosamvetseka zake za mbwebwe ndi kuyitanira mizimu ya akufa. Yesu anamutchulepo nkamodzi komwe Mulungu Khristu machiritsa uzimu chiwombolo chiweruzo kapena chilichonse. Palibepo kalikonse koma kusangalala ndi kupusitsa mmenemo. Koma uko kumbali izo ndi mopitirira Mulungu chiweruzo kubwera kwa Yesu machiritsa uzimu mphamvu ya Mulungu chiwombolo. Tayang'anani pakufunikira kwa izo. Inu simumaona mbwebwe ndi afiti ali kunja kulalikira uthenga. Vuto ndi chiyani ndi anthu? Mayi! Zindikirani, ndipo chinthu chenicheni choti muchite, ngati mukufuna kudziwa ngati ili dola yenieni kapenayi, ngati ikuoneka kwambiri monga iyo, chotsanipo manambala ndi kuitumiza iyo kopanga ndalama. Ndipo ngati pali manambala pamenepo mwakufanana ndiyo, pali dola ya siliva yomwe ikudikirira iyo, mkulondola uko. Chabwino ndiye mbale, tengani chimene yana chita ndi kuchibwezera icho ku Baibulo, inu mudzapeza kuti ndi mfiti ya ku Endoli. Ndipo inu mutenge chimene chili pano, mukachipeza icho mbuyo chili pa buku apa muchigombole, Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndithu ndi ntchito yake yomweyo. Iye sanapite ndi kupusitsa ndi zankhutu ndi anthu, izo zinali zaubwino wina, kuti zithandize wina wake, kuti ziwatsogolere iwo kwa Mulungu. Amen. Ine sindikudzinenera ndekha ameni, koma amene amatanthauza zikhale chomwecho. Ndipo ine ndikuzikhulupirira zimenezo. Ine ndikudziwa icho ndichoonadi. Tsopano zindikirani, ndinu apa. Tsopano mofulumira tsopano, chifukwa ine sindikufuna ndikusungeni inu motalika. Apa, tiyeni tipeleke chithunzi chaching'ono apa, chithunzi chaching'ono cha mmalingaliro. Apa pali mtsinje umwe ukudutsa apa, kutsika kudutsa njira iyi, ukubwera chotsika kudutsa moyo. Tsopano penyani, iwo ndi Mpita, ndipatseni ine cheru chanu chosagawanika tsopano kuti musaponye izi. Pansi pomwe monga chonchi, tsopano mukampita kakang'ono aka apa, mumakhala anthu achivundi. Inu ndi ine. Tsopano mmenemo tiyeni tione chomwe icho chili, ndi mulu wa zopusa ndi china chili chonse, koma kamodzi pakanthawi inu mumaona kuwala. Mukuona mdima ndi misewu ndizo zosangalasa ndi kumangopitirira ziwanda, kuwagwira anthu, iwo amavala bwino mayi, ndipo otukuka kwambiri momwe iwo angakhalire masikolala opukutidwa komabe mdierekezi. Koma pali obadwa mwatsopano akukhala pamenepo. Tsopano anthu awa mu Mpita uwu amakopedwa kuchokera mbali ziwiri zosiyana. Tsopano kumbali iyi kupita mbali iyi kuli utatu. Ndipo mbali iyi kupita mbali iyi kuli utatu. Tsopano pamene tsopano malo yambirira mbali iyi ndi miyoyo ya osalungama. Muntu akafa amapita kumalo oyembekezera chiweruzo. Yesu anapita ndipo anakalalikira kwa miyoyo yomwe inali ndende kumeneko. Otsatirawo ndi ziwanda. Otsatirawo ndi njelekezi ku Gehena. Kumapita chokweza woyamba tsopano iwo amene ali mmenemo ndi mizukwa. Mizimu ya anthu akufa amene sana rape. Iwa kuyembekezera chiweruzo. Chinthu chokhacho chimene wakuchidziwa ndi kupusa. Ndi zomwe wanachita. Tsopano kuntunda kuno akhirisitu awa amakopedwa kuchokera kumwamba. Ili ndi fanizo. Pamwamba apa pali mzimu wina. Mzimu woyera. Mzimu wa munthu. Khristu Yesu. Mzimu woyera. Mzimu woyera umaukopa mpingo wake mudera la chivundili. Njelekezi ndi mizimu iyi ama mukopa munthu. Tsopano penyani, chotsatira ndi angelo. Wotsatira ndi Mulungu. Tsopano wachivunda aliyense pano ama kopedwa ndi limodzi la mayiko awa. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Tsopano chimene mkazi amene anachita, iye anakalowa mudera limenelo. Ndipo iye akuyankhula ndi amuna odzazidwa ndi ziwanda amene anali poyambirira mizimu ya angelo akugwa amenewo amene sanalape kumbuyo pachiyambi ndipo analola matupi awo kuti adzazidwe ndi izo. Ndipo iwo akuyembekezera chiweruzo. Ndipo awa kuno amakopedwa ndipo anabadwanso kachiwiri ndi mzimu wa Mulungu. Ndipo njelekeza alinawo aneneri ake ndipo Mulungu alinawo ake. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Ndi chikoka ndipo apo ife tikupita. Tayimikira kuti tilekanitse izo. Yesu pamene yanali kuno pa dziko lapansi. Tsopano lero iye sangakhoze kukalowa mudera limenelo ndi kukatengako munthu wolungama kuchokera mugawo limenelo. Iye sangakhoze kuchita zimenezo chifukwa amuna olungama kulibeko kumeneko. Kumene iwo ankakhalako mu paradizo. Ayi bwana, paradizo anathetsedwa pamene magazi a Yesu anachotsapo iye. Yanganani apa, mai. Ngati ine ndingaganizire za momwe Yesu pamene iye anafa, iye anapita ndipo anakalalikira kwa masolo amene anali ndende. Iye anafa wochimwa asakudziwa chimo, komabe chimo lathu linali pa iye. Ndipo Mulungu chifukwa cha machimo ake anamutumiza iye ku Gehena. Bible linati iye anapita ndipo anakalalikira kwa miyoyo. Anthu ena amati mbale Branham ine sindi kutha kuzimvetsa izo. Anati Yesu anauka pa tsiku la chitatu, anamwalira lachisanu masana ndipo anauka la Mulungu mmawa. Bwanji, iye anangofa tsiku limodzi. Iye anati mkati mwa nthawi zimenezo, pakuti iye anali ndi lemba limodzi mu Bible limene yaka naimapo. Pakuti Davide munthu amene analata bwelera mbuyo patsogolo pake, koma iye anapulumutsidwa. Koma mneneri pansi pakudzoza kwa Mulungu anati ine sindidzasiya moyo wake mu Gehena, komanso sindidzalola woyera wanga kuti aone chivundi. Ndipo iye ankadziwa masiku atatu ndi usiku kuti thupi limenelo likanakhala mu chivundi. Ndipo Mulungu analata anena kale kwa mneneri sadzaona chivundi. Haleluya! Iye anatenga mawu a Mulungu. Iye anamugonjetsa Satana nthawi iliyonse pa iwo. Iye anagonjetsa imfa pa mawu a Mulungu. Haleluya! Iye anagonjetsa imfa. Ndipo pamene iwo anamupha iye, ndipo iye anafa. Wochimwa, machimo anga ndi machimo anu pa iye. Iye anapita pansi. Ine ndikukhoza kumuona iye akugogoda pa khomo limenelo pamenepo. Ndipo miyoyo yotayika iyo inatulukira ndikuti chabwino inu ndi ndani? Iye anati nchifukwa chiyani inu simunamumvera Enoki? Nchifukwa chiyani inu simunamumvera aneneri ena omwe ankalalikira? Iwo anaweruzidwa. Ndine mwana wa Mulungu amene anakhalapo ndi moyo. Ine magazi anga akhetsedwa. Ine ndabwera kudzakuwuzani inu. Ine ndakwaniritsa zimene aneneri ananena kuti ine ndidzachita. Anali akutsikira mmusi kudutsa ziwanda mpaka ku Gehena. Anakatenga mafungulo a imfa ndi Gehena kumulanda njelekezi. Anayapa chikaiwa pambali yake, anayamba kubwerera. Haleluya! Analawirira mmawa. Haleluya! Chieni tijambule chithunzi cha chingono apa. Mmawa kwambiri, kuli gulu lina limene likugona kuno mu paradizo. Iwo kulibeko uko tsopano. Tsopano inu abwenzi akulu a chikatolika omwe mumakhulupirira mukupembedzera kwa oyera, ngati inu mukuyankhula ndi oyera mu mpingo anu, mwamuna ameneyo ndi ochimwa, iye ali ku Gehena kapena kuyembekezera chiweruzo chake uko. Ndipo ngati anali oyera, iye ali mu ulemerero wa Mulungu ndipo sangabwererenso uko mkulondola. Ine ndikhoza kutsimikizira zimenezo. Magazi a ng'ombe sakanachotsa chimo, koma magazi a Yesu anasudzula machimo. Ine ndikukhoza kumuona Yesu akupita uko mmenemo paradizo kuli Abrahamu akale, Isaki ndi Yakobo ndiwo mmenemo, Samuel ndiye na onse aiwo mmenemo. Ndikumubva yakugogoda pa khomo. Amen. Oh, ine ndikuzikonda izi. Ine ndikufika pamwepo. Ndikumvera ngati wachipembedzo tsopano. Ine ndikukhoza kumuona iye akuyangana chauko. Ndikumumva iye kuti ndani ali kunja uko. Ndindani kumeneko. Iye anati ine uyu ndi Abraham akuyankhula. Kodi ndindani? Ndine mbewu ya Abraham. Amen. Ine ndikukhoza kumuona Abraham akubwera pa khomo kudzatsegula chitseko. Iye anati ndine mbewu ya Abraham. Daniel anati, taonani pamenepo, apo pali mwala umene ine ndinauona ukusemedwa kuchokera mphiri. Ine ndikukhoza kumumva Ezekiel akuti ndi uyapo, ine ndinamuonapo iye monga fumbi pasi pa mapazi ake, mitambo ikuyenda pamene nkhosa anaomba mʼmanja mwawo masamba ndipo onse anafuula. Oh, ine ndikuwaona osiyana-siyana kumeneko mu paradizo akumuyembekezera iye. Ine ndikukhoza kumumva iye akuti kazibwerani kukuyamba kucha uko ku Yerusalemu. Ife tikuyenera kuti tichokeko kuno. Ife tikupita mwamba chifukwa inu munadalira magazi ang'ombe za mphongo ndi mbuzi mukudikilira nthawi ya magazi anga koma magazi anga aketsedwa kuntunda uko pa Kavale. Ndine mwana wa Mulungu mthupi, ngongole zonse za tchimo zalipiridwa, ife tili pa ulendo wathu wotuluka. Haleluya! Ulemerero kwa Mulungu. Ine ndikukhoza kumuona Abrahamu atamugwira Sara pa mkono ndipo apa iwo akubwera akutuluka mu Matei 27 pamene yankatuluka. Ine ndikukhoza kuamva iwo atayima pang'ono ku Yerusalemuko ndipo chinthu choyambirira inu mukuchidziwa. Ine ndikukhoza kumuona Kayafa ndiwo atayima pa nsewu akuti iwo akundiwuza ine kuti munthu uja wauka akuti munthu ameneyo ndi ndani amene akupita kumeneko. Mnyamata wang'ono uja, mtsikana wang'ono uyo, osati wokalambanso panoso, amene anali Abrahamu ndi Sara, ndipo iwo anasowa, iwo anayang'ana, wina wakakutiona ife. Iwo amatha kusowa momwe yankadutsira pa khoma, mtundu omwewo wathupi. Haleluya! Kulondola! Ababala aneneri onse ndiwo akuyendayenda akuyang'anayang'ana mzindawo, ndipo Yesu anatsogolera kukalowa mmwamba, kapena pamwamba pa nyenyezi, mwezi, mitambo, ndipo anatsogolera ansinga ku ndende, anapereka mphatso kwa anthu. Yesu akukhala lero kudzanja la manja la Atate, anakwera pamwambapo, anakakhala pasi mpaka adani ake onse atakhala choponderapo mapazi chake. Ndipo lero mzanga wokondedwa achikhirisitu, ziwanda zikugwira ntchito paliponse, ndipo mzimu wa Mulungu kusuntha kumbali inayo kuti ukamenyane ndiwo nthawi iliyonse. Haleluya! Ndi zimenezotu. Manyuzi pepala ndi digest ndi zina zonse akulengeza izi, iwo akuzipenya izi, iwo akulephera kuona chomwe izo zili. Icho ndi chiyani? Ndi chithunzi cha chionetsero chachikulu chimene chikubwera posachedwa apa pakati pa Mulungu ndi njerekezi. Khalani kumbali ya Mulungu ndipo mukhaleona mu mtima mwanu. Amen. Kuno osati kale kwambiri ine ndinali ku Toledo, Ohio. Ndinali ndi msonkhano. Ine ndikutseka. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza zokhudza ziwanda. Izo zikugwira ntchito. Izo ndi zachipembedzo kwambiri. Zachipembedzo basi. Oh, izo zimapita kutchalichira Mulungu lililonse. Zimabwereza kachikhulupiriro katumwi ndi kuimba matamando. Oh my. Zachipembedzo basi momwe izo zingakhalire. Mbale Branham, inu mukutanthauza kuti icho ndi choonadi? Ndiwo mtundu wa mzimu umene unamupachika Yesu Khristu pa mtanda. Ndipo Yesu anati, ndinu Atate anu mdierekezi. Sopano enayo anati, oh Russia ndi wotsutsa Khristu osatheka. Russia si wotsutsa Khristu. Wotsutsa Khristu adzakhala wachipembedzo kwambiri, izo zidzapusitsa osankhidwa kumene, ngati kukanakhala kotheka. Kumbukirani, Mulungu amamutengapo munthu wake koma osati mzimu wake. Mdierekezi amatengapo munthu wake koma osati mzimu wake. Sopano ndiwo pamenepo. Tifanizitseni nokha, ine ndimangoyankhira choonadi. Ziwanda zikugwira ntchito. Dzulo ndinali nazo izo mudera la thupi. Lero ine ndikukuonetsani inu mudera la uzimu. Pamene izo zili mudera la chipembedzo. Kumene izo zili kutali uko zotchedwa kansa. Ndipo izo amazitcha ichi icho ndi chinzake. Koma ine ndatsimikizira kwa inu mwa Baibulo. Izo ndi ziwanda. Tsopano apa lero apa izo zilinso mudera la chipembedzo. Za chipembedzo kwambiri zodzipereka kwambiri. Ngati inu mungayambe mbale ndi kuganiza, Kaini chiyambi chake chomwe anali munthu wachipembedzo kwambiri. Esau anali munthu wachipembedzo kwambiri. Yudasi anali munthu wachipembedzo kwambiri. Ndi chipembedzo. Si dziko lakunja, ndi momwemo mu maudindo. Penyanizo, phunziro la ziwanda. Mwina mwake mtsogolo pang'ono nthawi ina, ine ndikhoza kudzafika pa izo mopitirira pang'ono, ife tikuchedwa. Osamuweruza aliyense. Kondani aliyense, ngati inu simungakonde kuchokera mu mtima mwanu, ndiye kuti Khristu sali ndi inu. Ku Toledo, Ohio, ine ndinapita mu malo odyera ang'ono, ine ndakhala ndikudya pa malo ang'ono a Dunkard, malo ang'ono abwino. Iwa analabu ino kwambiri. Masana ameneo, iwa analata tseka kuti apite kusande sukuru. Ndipo pamene wana telo, ine ndimaine ya kupita kutsidia kwa nseu, kupita kumaluwa kale angono achi dziko, ndipo ine ndinakalo wa menemo. Ndipo ine ndikudzua kuti ndizole tseto kuchofa njuu gako hayo. Ndipo hapa hapa na ima wapolisi wadelalo hata ika mkono wake mokumba tilantzikana. Zanjalake lita mugwira iye hapa hapa chifuwa chake, akusewe la maki na njuga. Lamulo, lamadela atu adziko, zonse zapita. Zomvetsa chisoni, ine ndikudali la hapa Kristu tantwelo limba, ine ndaimapo, malo ena onse ndi nchenga otitimira, palibe chimene cha tsalira, uko nkulondola. Ine ndinanga na kumbuye uko, ndipo uko kunalidona wangono uko ngola, mwina mwake musingu wa matine ake, usingu wa zaka 1918-19, ndipo zimene wanali kuchita anyamata mene ukumbuye uko patebulo. Zinali zoipa, ine ndinakala pansi pamenepo. Ndipo tsopano makudabwitsidwa kwanga, nditakala pomwe apa pamene dona anabwera anati, kodi inu mungakhale pampando, ine ndinati zikomo, ine ndimafuna kadzutsa. Ndipo nditakala pampando, apa panakala dona wachikulire wankulu ngati amayi anga, usinkhu wa zaka 55-58 zakubadwa, iye analata vala zovala zazing'ono zopanda umulungu, izo zimene iwa amavala. Iwa amati ndi zabwino, sayansi imati ndi wamisala, ndithu si choncho. Ukungofuna kuonetsa umaliseche wako, ndizama nyazi, chitonzo, dona sanga vale zimenezo, mkazi angatero, koma dona sanga telo. Ndieno, chotero ndie iwo, iye anali pamenepo, hata kala pamenepo, nofu wake osauka, unali olibudika, iye anali ndi mtundu wazo paka zone kangati maluwa, chili chonse chimene inumuma chicha icho pa milomo yake. Ndika metedukaka ngono kwa mbili, ngati mwamuna yemwe wasokonezeka yense, chimene Bible linanena, chimene chinali cha manyazi. Ndipo mkazi, amene mwamuna, Bible limadzinenera, ngati mkazi adula tsisi lake, mwamuna alindi ufulu omu siya iye banja, chifukwa iye siwona ntima kwa iye. Ife tikwene ati tsike ndipo tilalikile Bible kuno limodzi la masiku awa. Inati ngati iye akudula tsisi lake, iye sakumulemekeza mwamuna wake. Ngati iye ali wopanda ulemu, iye akuyenera ya kusiyidwa. Iwe sunga kwatile wina, koma okhoza kumusiya iye. Nyamata, izo zikupita molimba, ine ndikukhoza kuzimvelera izo, koma ndicho choonadi. Oh, zinkakhala kuti ife tinkakhala nazo mmagawa nzimoyera, koma tinalekelera zigwiriro. Mbale wachikulire ankakonda kunena kuti talekelera zigwiriro, ife talekelera zigwiriro, talinyengelera chimo, ife talekelera zigwiriro, nkhosa zinatuluka, koma mbuzi zalowamo bwanji. Mwalekelera zigwiriro, ndilo limene linali vuto, mwasiya zigwiriro, dziko lapansi ndi mpingo zasakanikirana. Chimodzimodzi monga Moabu ndiye na Otelo, ndi Balaamu ndi momwe iye anakwatirira pakati pawo, ndizo ndendende basi chinthu chomwecho lero. Ndipo mpingo onse wayipitsidwa, ndipo mbado wachipentekosite ndi mbado wa Laodikaya umene ukufunda ndipo walavulidwa kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndipo kuchokera pa gulu lonselo Mulungu akuita nawo tsalira ake akumutengera iye kwawo, ndiko kulondola ndendende kudutsa muchiukitsiro. Ndipo pamenepo ya anali atakhala pamenepo zopaka milomo zili pa nkhope yake yonse, ndipo izo zinali pali ponse monga choncho. Ndipo iye anali ndi ichi apa zinthu zakuda mmaso ake, ndipo iye anali akuchita thukuta, ilo linali likutsikira musi. Ndipo munthu wokalamba wosauka mwina anali ndi zidzukulutudzi. Ndipo iye anali atakhala pamenepo ndi amuna akulu awiri, ndipo mmodzi wayo anali ndi mpango pa khozi pake, ndipo izo mu Juni atakhala pamenepo. Ndipo iye anadzuka, ndipo amakhala ngati amamwamowa, ndipo iye amamwa na Yesu, ndipo iye anali akuyangʼana-yangʼana. Ine ndinaganiza, o Mulungu, Mulungu, bwanji inu simukungochichotsapo chinthucho pa mapu? Bwanji inu simukutero? Kodi Sharon wanga wang'ono, mwana wanga wang'ono, Sara wanga wang'ono ndi Rebeka wanga wang'ono akuyenera kukula mu mbado umenewo kuti adzabwere ndi kudzakumana ndi zinthu ngati zimenezo? Ine ndinaganiza kuyangʼana kunja kuno mu mabwalo awa ndi zinthu ndi zimene zimachitika. Ine ndinaganiza, o Mulungu, o ndine wokondwa inu munamutenga Sharon ngati icho chinali chifuniro chanu. Kodi Rebeka wanga wang'ono ndi wang'ono, Sara wang'ono akuyenera kuti adzaleredwe pansi pa zinthu ngati zimenezo? Chimene ndipo anthu amene amawatchula iwo amaimba mukwaya ndi chilichonse. Ndipo ine ndinaganiza, icho si chamanyazi. Ine ndinaganiza, Mulungu, chilungamo chanu choyera chingapirire nazo bwanjizo? Zikuoneka ngati kuti mkwiyo wanu wolungama ungawulukire kumeneko ndi kudzaphulitsa malowa. Ndipo ine ndinamumva mngelo wa Ambuye anati, bwera pambali. Ine ndinapita pamenepo, ndipo pamene iye anathana ndi ine, ine ndinamvelera ngati munthu wosinthika. Iwe ukumuweruziranji iye? Ine ndinati, tayangʼanani izo mmene iye alili. Ndipo apa pali chimene iye? Ine ndinaona masomphenya. Ine ndinaona dziko ngati ili lozungulira dziko lina. Koma dziko ili apa, ilo linali ndi utawaleza mozungulira ilo. Ndipo amenewo anali magazi a Khristu amene amatetezera mkwiyo wa Mulungu. Iye saka nayangʼana pa ilo, iye akanachiwononga chinthucho pompano, chifukwa iye anati, tsiku limene mudzadya izo, tsiku limenelo mudzafa. Chotero ya kanachita hizo. Kena ako ine ndinaganiza chotere. Ine ndinadziwa nandeka. Ngakhale ine sindi nachita hizo. Koma ine ndinali wojima muli mose. Ndiyeno magaza a Yesu Kristu amachita kwa ife ngati bampala. Mukuona kuti pamene ine ndichimwa machimwa anga mamumenya iye ndipo amavulaza mutu wake ufunika ndipo ine ndimakhoza kuona misozi ndi magazi akutsikira pansi mukhulukireni iye atate iye sakudziwa chimene yakuchita ndipo ine nkuchita china chakeso ndipo nkumenya iwo mukhulukireni iye atate ngati izo zikanati zimudutse iye ine ndikanaonongedwa ndipo ngati ine ndikanati ndisalandire chisomo chake ndipo tsiku limene solo yanga idzayandame pamwamba pa izo ine ndaweruzidwa kale ine ndakana palibepo chimene chatsalira koma chiweruzo. Kuweruzidwa ine ndaweruzidwa kale. Mungu anati tsiku limene inu mudzadye za umenewo, tsiku limenelo inu mudzafa. Inu mwaweruzidwa molondola. Uwu ndi mpando wa chiweruzo masanano, maonedwe anu pa Khristu. Ndipo kena kwene ndinaganiza inde uko mkulondola. Ndipo ine ndinaona tsiku lina ine ndinakwawira kwa iye. Ine ndinaona buku langa la kale lili pamenepo, wochimwa. Pamenepo panali chilichonse pa ilo. Ine ndinaona kuti machimo anga ndi amene anali kuchita zimenezo. Ndipo ine ndinati, Ambuye, inu mundikhululukire ine. Anayika dzanja lake kumbali yake. Anatulutsako magazi ena, analemba pamwamba pake, ndipo anati, wakhululukidwa. Analiponyera ilo kumbuyo uko munyanja ya kuiwala, kuti asadza kumbukire izo konse. Izo zinali zitapita kwa nthawi zonse. Iye anati, ine ndakukhululukira iwe koma iwe kumutsutsa iye. Izo zinasintha lingaliro langa. Ine ndinati, Ambuye ndichitireni chifundo. Ine nditatuluka muzimenezo, ndinapita pamenepo ndipo ndinakakhala pansi. Ine ndinati, inu muli bwanji amayi. Iye anati, oh moni. Ndipo ine ndinati, ngati mungu ndikhululukire ine. Ine ndinati, ndine Mbusa Branham mtumiki. Iye anati, oh, pepani Mbusa Branham. Ine ndinati dona, ine ndinamuza iye nkhaniyo. Ine ndinati, ine ndinaima pamenepo, ndipo ine ndimakuweruza iwe. Ndikumaganiza, ndi chinthu choipa bwanji. Mwina mwaka iwe ulindiana, iye anati, ine ndili nawo. Ine ndinati, chinapangisa njira kulakwika ndi chiyani. Iye anayamba kufutukula nkhaniyo kwa ine, imene kanakhoza kung'amba mtima wa chilichonse. Ine ndinati, ine ndimamupempha Mulungu chifukwa chiyani iye sakungochotsa zoterozo pa dziko lapansi. Apa iwe uli apa, ndi amuna woledzera awiri awa, ndipo iwe waledzera iwe mwini. Ndipo ine ndinati, tsiku lina, magazi amenewo akugwira mkwiyo wa Mulungu kwa iwe. Iwe udzafa limodzi la masiku amenewa. Ndipo ndiye iwe ndi wa ufulu osankha weka tsopano, iwe okhoza kukana kapena kuvomereza. Ine ndinati, koma tsiku lina solo yako idzapita kumeneko, kumene sikudzakhalako chifundo chitatsala. Ndipo ngati ongafe mu machimo ako iwe waweruzidwa kale. Ndipo iwe ukupita ku Gehena. Inu mukudziwa chiyani, mkazi amene analumpha kuchoka pa mpando umene wapo mmalodyerawo, ife tinali ndi msonkhano wa pempero umene inu simunaumvepo mmoyo mwanu. Ndipo iye anabwera kwa Khristu. Chinali chiyani chimenecho, musamawa weruze iwo, auze niwo uthenga. Iwo ndi odzazidwa ndi ziwanda, iwo ndi achivundi mudera ili. Iwo amakopedwa kuchokera kuno. Chikoka chathu chimachokera kumwamba. Tiyeni tione chimene ife tingachite ndi luso lathu. Kuwatengera ena kwa Khristu. Atatatu akumwamba, tikukuthokozani inu chifukwa cha ubwino wanu ndi chifundo. Ine ndikupepesa Ambuye, mwina maga anthuwa ine ndawasunga pano motalika kwambiri. Koma pokhala kutseka kwa misonkhano ya masana iyi monga chonchi, ine ndimafuna ndiwauze iwo ziwanda. Ndipo ine ndadula zochuluka kwambiri za izo pa malo amodzi, mu ulaliki umodzi. Koma mwina mwake iwakhoza kuzitolera izo apa ndi apo, ndikumvetsa chimene ine ndimatanthauza. Inu mukudziwa zolinga za mtima wanga zobweretsera izo. Mulore anthu achoke pano masanano, ndipo amuna ndi akazi azikaona mayendedwe aliwonse amene wakupanga, koma azikakhala okondwa ndi omasuka. Mulore iwo akadziwe kuti Mulungu wawapulumutsa iwo. Ndipo mulore iwo ayang'ane kwa iye, akayiwale tizikhulupiriro tonse ndi zinthu zimene zawazungulira iwo, ndipo akakhale mwamtendere ndi moganiza bwino ndi moopa Mulungu. Ndipo kenako Mulungu, pamene inu mudzafuna kuti muwagwiritse iwo ntchito pa chilichonse, inu mukhoza kudzayankhula molunjika kwa iwo ndi kuwatumiza iwo kulikonse kumene inu mukufuna iwo kuti apiteko, kapena chilichonse chimene inu mukufuna iwo kuti adzachite. Mulore anthu akhale odzichepetsa ndipo akapeze Khristu mu mtima mwawo, tikhulupirireni ife Ambuye za zolakwitsa zathu, aliyense wa ife. Ndipo ife tikudziwa kuti Satana akupita uku ndi uku ngati mkango wobangula kulikonse kulikwira zimene yangathe atavala zovala zachipembedzo. Oh Mulungu, ana osauka ang'ono awa, aoneni iwo paliponse, iwo ndi otseguka ndi onekera kwa anthu. Ndipo ine ndikukupemphani inu Mulungu kuti muachitire chifundo iwowo ndipo mupulumutse onse otayika muchiritse odwala. Ndipo Mulungu ifeti kuzindikira kuti ajelekeza kale kale awa amatenda akubwera pana anu kuti inu muli ndi chitetezero chili pamenepo kuti chisamalire izo. Ndipo ajelekeza onse amene angawapangitseyo kuti achimwe, inu muli ndi chitetezero chili pamenepo chisamalira zimenezo. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikudabwa ngati pali